Neville. Good morning, class. We're very happy to be back again.
Neville, ndi matsheloni klasi ro takala nga manda u dovha ra vhuya murahu. U ni limulisa hafhu nga ilo dzina ḽi fushaho ḽa murena Yesu. Ri tshi fhulufhela uri no vha na vhege yavhuḓi ya tendo na phatutshedzo dzawe. Musi ndi tshi ḓa ano matsheloni, ndo ṱangana na mutukana mutuku henefho, nahone a ṋea kubugu kuṱuku ka murunga wa tsireledzo a lavhelesaho vhana vhaṱuku vhavhili. Huno ndi si ḓivhe uri yo vha I Dalton, mutukana mutuku wa Dalton, huno. Hafha vhege dzi sigathi dzo fhiraho, kana dzi sigathi u yela kha vhege mbili dzo fhiraho, ho vha hu na khotsi, khotsi wa Mukreste, a humbela ṅwananyana wawe wa thangana murole, we a vha a sathu vha Mukreste, musi o ima kha mudubo wa thabele, uno muya muketo wa ri, ndi u ṋea ṅwana wawo. Uno khoyu afha ano matsheloni, o tshidzwa na u lovhedzwa nga dzina ḽa murena Yesu, o dzula kha platformo sa zwe muya muketo wa amba. Uno na vhaṅwe vhana vho dzula vhoṱhe u mona henefho, ndi a zwi ḓivha uri muṱa wa Dalton wo takala. A vhona mufumakadzi muṱuku afho, vhe vha rabelela lushie sondayo fhiraho, o dzhia unga lukho yo ufa, ndi a vhona uri lu kha ḓivha na riṋe ano matsheloni. Nahone ro takala nga maanḓa nga izwo khaladzi, wo elekanya uri lu na u onyana misikwa, no lovha lu si na izwo, ngauralo ri livhuwa nga maanḓa. Ni a vhona khonani dzashu dzoṱhe dzavhuḓi, ndi a elelwa hoyu munna hafha, a tshi ḓa kha nṋe kha mbudziso dzo khetheaho, ngei ngei tsha tikwa, tshiṅwe tshifhinga ndi a tenda ndi ene. Ndo ḽavhuragane na iwe na mufumakadzi wau na vhana, ndi a zwi tenda, kana iwe na mufumakadzi wau kana vhana, ee na vhovho. Middletown ngei, fhedzi roṱhe ri, ndo hangwa ḽi a dzina, ngauralo ndi sokou vhidza Tshatikwa, ee muṋe wanga, vhunzhi ha khonani dzanga dzavhuḓi. Mukomana Charlie Cox, na khaladzi Neil hafha, ane o vha a haya ha vhuvhili hanga, uno a huna zwiṅwe zwithu fhedzi ni tou vha vhana vhanga. Ndi tsa fhasi henefho, ndi hone hune nda fhedza tshifhinga tshanga tshinzhi tsha u dzika. Ndi fhasi henefho, ndi muzwimi wa khwine wa swini ngei Kentucky, musi ni ngei Indiana, no ha Indiana. Uno Charlie, ndi tama u fara zwiṅwe zwa idzo, khove kana khove ndapfu phanḓa ha musi, ndi tshi thoma nthapo, ndi soko funga ndi a zwi imela nga maanḓa. Mukomana Parnell, pa Annette Uvangelu, Tshipembe ha Carolina, uno mukomana Zoluga, vhanzhi vho fhambanaho hafha ubva fhethu ho fhambanaho, vhe vha ḓa no matsheloni u dala na riṋe. Ni a ḓivha a ri na miraḓo ya tshifhinga tshoṱhe hafha, ri tou vha na vhuḽedzani nga tshavho musi malofha Yesu Kristo, murwa wa Mudzimu, o ri ṱanzwa kha u sa luga hoṱhe.
We are having a wonderful study.
Zwino ni na ngudo ya vhuḓi I tovha ya vhugala. Uno ro ralo tenda ndi a zwi ḓivha uri ndi khou ḓifhelwa ngayo, nahone ndi a zwi ḓivha uri na vhoini noṱhe ni khou ḓifhelwa ngayo. Zwiṅwe zwifhinga ndi thoma nga masiari u amba ngayo kana u vhala ngayo, ndi wana ndi mana dzi yelaho kha mbili, huno nda thoma kha luṅwalo, nahone tshithu tsha u thoma tshine tsha itea, ndi vha ndo fhedza ubva kha Genesis swika kha Nzumbuluwo, ndi tshi kha ḓi ya phanḓa. Huno ni a ḓivha ndi takalela u dzhia tshifhinga hune ri nga tou dzhena kha bugu ya vhaheberu, huno ra tou dzhia zwi ngaho Zoluga, musi khalaṅwaha ya swindi i tshi swika, unga khubvu u yela kha tshiṱhangule, ni a ḓivha. Nahone ra isa phanḓa u swika tshifhinga tsha u wela seli ha malwanzhe, vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe ri kha bugu ya vhaheberu kana bugu ya Exoda. Uri Mudzimu o ita hani Exoda a tshi bvisa vhathu vhawe ngei Igipita mupfuluwo, tshifanyiso tshavhuḓi nga maanḓa tshashu zwino ri tshi khou lugela mupfuluwo washu. Ndi zwithu zwavhuḓi hani, luṅwalo lothe lu tou ṱumana, nahone ndi tshiṱori tshithihi tshihulwane. Zwino ano matsheloni ri kha ḓivha kha bugu ya, ro vha ri tshi khou ya u dzhia ndimana tharu dza u thoma dza bugu ya Vhaefesa, luṅwalo lwa Paulo kha Vhaefesa, nge Efesa a tshi lingedza u vhea tshivhidzo vhuimoni. Uno phanḓa musi ri tshi dzhena khazwo, kha ri dzhie tshiṅwe tshikhala kana zwivhili u itela thabelo, phanḓa musi ri tshi ralo. O murena Mudzimu washu, ri khou ḓa vhuhoneni hau zwino, ro rali ri sa faneli, fhedzi ri a zwi ḓivha uri hu na tshiṱhavhelo chamalofa henepo cholindela tichiri tanzva kausakuna hote nauridzisa panda kosi risasoreri risina mulandu asi zvitu zvine ringavuya raiita uri riwane izvi ridzingauri yesu oritera hezvi rigotama ngaudzinyadza vuoneni hawe nakadzina lawe richiumbera uri urume muya muketwa anhu machedoni mukati yashu
munousi
ratheologi kana samudivi waudzudzanya rumwaro ngandira yoni pedzinga mafurufuru ngaudivuwa chipfi chamuya muketwa musi uchichimbira kamuviri wanga ngave uchifatsutsedza rote musi richiraro uvara ipfi lavo lomwari wavo uri karine live vuchiro usaperi zvitendere kutsi rizumbera ngadzina layesu naunoitira yesu amen zvino ndingaamba ngomu hapa chautoma uri arari chipinga chimwe nachimwe ndaamba chimwe chitu chihanedzene yavo nisadzurisei kamwe chokakeya kapfunzo yanu kana chimwe chitu nisatendere nacho ndikupfurufera muya muketwa uri udozvivekanya naone wazviita zvitakadzawo usvika husadzova naukukurisei neavona uri zvivenga ngarufuno navuledzani zvitova zvinezvo zvoambera uri zvivenga uraro nhesi zvitoma ngapfunzo sondayo ipurawo ndiyatenda yova iraro macheroni asondayo ipurawo yakosi yorandurwawo na huna onowanawo tepi ndierekanya uri vanadzo naone ndingadziwana ara nichitoda kosi yorandurwawo zvino maduva sigati huno rudova richikotoma ka mitange yemiddletown ohio rikotoda vote vana avo madharo avo ovecherowo chechipinga uri vave na vutanzi hautangana narine henepo ngauri rikuriraverera chipinga chavudi chavuledzani ngei middletown ohio dokotera selvend mudzuri achidhuro ndierekanya ngauraro ngakomiti hunhu hudova namasiku matanu azvo ndidhova ndichikorera sachiambi chadhuva ngei kachumero yajangwe lachividzo chadenomination dzote munhu zvenezvo ngamurava izvo ubva zvenezvo yapanda ridova namutangano wacho rine vanhu roita uri uvekanyo usvika ngalavufumbiri pedzi pasi yaupfesesa uri ringaisa panda nakaimwe vege ngamurava izvo zvibva kauri muya muketwa urangani panda rothe ritodo rangwa panda ngamuya zvenezvo zvine muya wariita zvenezvo zviiteni ngautavanya unokarire remusi richikotonipa muya ngudo ntikurwane ine ratodoguda ndiusajaya niavona jiyani chipinga chanu ivane narutendo araroumbera mudzimu chimwe chitu elwani uri mudzimu upindura tabhero uzviitanga chipinga chawe ngandira yakwina azviita uri zvishumere rine no arari izvo songoraro zvenezvo ri kuita mini pano anhu macheroni kuri vukreste ndimini mudzimu arari ili lisi ifila mudzimu zvenezvo asingo zvenezvo riwanana vukati yavatu vashonisawo ngamaanda ndotakaranga manda ubhadhekanya mbiru navanji hapa vane vadiva uri ili ndi ifila mudzimu lisakunderwi zvenezvo ndi ifi line limwe nalimwe lirengo ifi limwe nalimwe lazo vuimo vumwe na vumwe hazo
unonga
chiridzi chamudzimu ndova na chikara chauvona shango line limwe dhuva ridoliendera murova vatu avadhivi uri zvipinga zvamutsiko zvidhana huru rushaka rwavushumeri ndiatsikeya ngamanda huno ndareka mupfumakadzi wanga ndinotama ndichingatotuwa ari ndingani uchiamba izvo bhili ndari pano ndina taidzo nazvimwe uno zvenezvo hanga muya muketwa uri ukuringedza uwo papfupa uko raro ukuringedza uva shava neavona haindari ntendere ndiime vukati yazvote naone ndiri vane nazvo neavona itanu neavona ndizvavudzi ngamanda vungoo ngangoo ndiamba izvi navutanzi yendatovuona uri ngamurava musi vuno vuchira wafera rijena kashango liresere hachimwe nachimwe chine mumwe namumwe angaerekana No arali huna vatsinda pano ndi kufulufela uri ani ralo rabela mudzimu uri nisi ndiye sa musweleri ndi khou ṱoḓa arali chiṅwe tshithu ndi u vha wa u fulufhedzea na u amba ngoho huno zwi ḓo nthusa mini u amba tshithu tsho khakheaho musi hu na zwinzhi hu na zwinzhi zwi re pano zwine zwa vha ngoho rine ndi ngane ri tshi tea u amba zwi si zwone ni a vhona zwi tou vha ngoho no ngazwo ndi a tenda paulo o swika kha ḽitaḓulu ḽa vhuraru nahone a vhona zwithu zwe zwi si leluwe uri a zwi ambe ḽiṅwe ḓuvha a ri mato ha athu vhona ndeve a dzi athu pfha kana na u dzhena mbiluni ya muthu a zwi athu ralo zwine mudzimu a vha nazwo zwe a vha vhetshela avho vha mu funaho o ri khou sokou tshila ri khou tshila kha mathukwi a tshika hafha fhasi ndi zwone zwo fhedzi thulu ya tshika yo ḓalaho hone hone vhutsi vhupfumbumaho ha tshika naho rine vhaṋe ri songo tshikafhala ngaho ri khou tshila khaho hune vhutsi ha khou bva kha matanda a bvaho vhutsi ha tshivhi tshiṅwe tsha zwithu zwi silingaho zwine nda zwi elekanya ndi ḓorobo ya kale i tshi duga tshika no no vhuya na sendela tsina iṅwe izwo zwo vhifha mufume wo tshikafhalo wa vhutsi u tshi gonya u bva kha tshika dzoṱhe dzo fhambananaho na u fema nahone wa tou ni dzungulusa ndi a elelwa ndi tshi khou tea u tsela fhasi nge New Albany fhasi ha tshitarata tsha vhufumi malo ndi henefho hune tshika yo vha i tshi wanala nahone ndo vha ndi tshi tea u kuvhanganya fhasi henefho nahone nda vhala mielo huno nda sokou fha ḓuvha ḽine izwo zwa itea kha bada ya vhufumi malo musi ndi tshi tea u dzhia iyo henefho ngauri zwo vha zwi tshi nuka iyo munukho u shushaho huno ha henefho ho vha ho eḓela mivhili ya dzimbeva na dzimbya na zwoṱhe ni a ḓivha izwo ho vha hu tshi khou dubva vhutsi ha kale hu tshi takuwa henefho zwino fhedziha ndi zwine hovhu vhutshilo ha vhambedzwa nazwo kha vhukhwine hao hu tou vha buluvhutsi tshivhi tshinukha hoṱhe hoṱhe sa zwe zwa ralo ndi tshi amba lwa tshimuya fhedzi oh hune muya wa khou vhudzula nahone zwoṱhe zwi a funea na mulalo na dakalo na vhutshilo vhu sa fheli ngei seli ha mulambo fhedzi ri ndwani ngauralo ri songo sokou eḓela fhasi huno rari kha ri ṱavhanya nahone ri swike afho kha ri ḓise muṅwe na muṅwe ane ra kona u mu ḓisa ee
And now the purpose of these lessons is to anchor those that have already come across the land.
Uno andivo ya edzingudo ndi ukwatisedza havo vhono swika kha shango ndivo ya Jesu uguda ibuku ya befesa nduve ya tshivhidzo vhuimoni une tsha imalofhela kha Kristo.
It is a type of the Old Testament.
Ndi tshifanyiso tsha testamende ya kale na buku ya Yeshua he Yeshua akhetha sondaha yo fhelaho ruziwana he Yeshua akhethela shango muthu muṅwe na muṅwe no o zwi ita nga ṱhuṱhuwedzo mushe o ralo hani o bvisa vhathu gibida galiki matari nnḓa huno a vha ṋea fhethu he mudzimu a fhedza o fulufhelisa miṅwaha ya maḓana maṋa yo tevhelaho kana miṅwaha ya maḓana maṋa phanḓa izwo
He would bring them into a place
uri u ḓo vha ḓisa fhethu shango ḽa vhuḓi ḽi elaho mafhi na matoli huno mushe a rangaphanḓa vhana vha Isiraeli u ḓa kha iḽo shango fhedzi a si vha wedze
ne
Yesu kha zwa tshimuya kha vhathu vhane vha ḓo ralo ro fulufhedziswa muya mukhetho u bva u rangani Yesu o ri rangaphanḓa u ya kha iyo fulufhedziso fhedzi muya mukhetho wo ḓa sa Yoshua u dzhia ndango na u rangaphanḓa na u sumba na u dzhia shango kana u dzhia tshivhidzo ri wanulusa nga nḓila yone zwenezwo uri kha yashu zwino hafha ndi hune khaṅwe vhathu vha nga elekanya uri ndi a konḓisa na u lingedza u dzhiela fhasi vharathu a thiko ralo mudzimu kha vhe muhaṱuli wanga a thiko ralo ni a vhona ndi khou tou lingedza u sumba tshiṅwe tshithu tshi re ngoho ni a vhona ro khetha vharangaphanḓa vha vhanna vhudzuloni ha vhurangaphanḓa ha vhararangaphanḓa u rangwaphanḓa nga muya mukhethwa ro ṱoḓa vhanna vha tshi vhea tshipiḓa tshashu na uri rangaphanḓa denomination, Zingao Methodist, Baptist, Presbyterian, Luther, Chivizicha Christo, Pentecostal, na denomination zo pambana nao, uvea dzangano sa tsumbo, naone ritevela izo.
But we are nowhere in the Bible.
Fedziriko, auna petu ka Bibiluni ratea uita izu tizoraro. Auna lingwaro, na litila lingwaro, ka Bibliote, ya mudzimu. He abia ita chivizo uri chive dzangano, kana he abia amba nga dzangano. Auna na petu na utika Bibili.
But always contrary to it.
Fedzisidzula siyane zana nazo, haritodhi richimumbia sa zvitu za shango. Uritodha ropamba nao, robe cholo tu. Atitodhu uva akondisao, sa zine razubiza.
I mean to be a called out people.
Amen.
Ndi amba uva batu uvi zero onda, o urushaka uruketwa, uropatu chedzwa uruchira uruchira urenda, haunyadze.
Acting, behaving ourselves.
Udiita, uchila sazwe abachi doita, achiko shuma karine, ngauriba shumi bawe, rosiki waka Kristo Yesu, uribeba mishumo mibuya.
Now Wednesday night, many of you wasn't here Wednesday night, but we got into the...
Nga madekwa na labraru, pizuro jena, ndi atena, ndimana ya labraru kana yoni, hai ndimana ya butano, uitela dupsheni kana uwe wabatu. Mudzimu ora rohani achiringedzo vhea vhathu vhawe no musi mudzimu achivhea muṅwe zwenezwo o chivhidzo chote chitoḓa u fana na hoyo uri chive na zwithu zwifanaho uri chiite zwithu zwifanaho. Ro tumulwa ro pambana, ro vhumbia ro pambana, ro ṋewa mvelo yo pambanaho nahone ri vhewa vhuimoni ho pambanaho. Mungwe na mungwe u itela mushumo wo fhambanaho, kha muṅwe u itela mushumo muṱuku, muṅwe u itela mushumo muhulu. Ndi a tenda ho vha hu Davida kana muṅwe wa profita, ndo hangwa zwino uri, ndi nga ṋamba nda vha mete wa nnḓu ya murena, u fhira u vha u dzula mishashani na vha na vhavhi.
Going to stop just a second on the adoption of
Sunorkoya uimanyana na miniti ka adoption dimane ya butano richilingedzo jena pasi uyanga hunera kona kao pedzi zvino elwa ni tero zvothe ni malugana na uveiwa.
How many understands that? Let's hear you say it with one word. Placing.
Dibangana bafeso izi karini fenichi zvi amba nga ability uveya muviri wa Yesu Kristo uimoni kha Kristo hune muya muketwa wa kurira nga panda kezoa zvino roziwana ni avona uri vheya vuimoni bhuku ya vaefesa ndi ya ita zvenezvo. Unoravelesa ni uyu mufunzi muhulwane Paulo, chinhu tsha u thoma chaita ndi u bvisela kule kuhumbulele kwoṱhe kwa uwa, u bvisela kuhumbulele kwoṱhe kwa u vha mukhriste ṋamusi huno matshelo nda vha ndi si tsha vha ene, no ḓuvha ḽino tevhela mudzimu uya nkhaṱula, nahone ḓuvha ḽino tevhela nda vhuya hafhu. Izwo ndi maloto. Zwino hezwi ndi hei bugu a i khou ḓiviswa kha pfunzo ya vhuevangeli. Pfunzo dza vhaevangeli a ri a tikwami izwi nda midhavhini, ndi bvisa izwi kha tshivhidzo. Ngauri Paulo o zwi ḓivhadza kha vhakhethwa avho vho vhidzwaho na u tsireledzwa, vho ḓadzwaho nahone vha vhetshelwa thungo, nahone vha ri kha muya mukhethwa vhane vhono vha kha shango ḽa Kanana. U khou lingedza u vha vhudza tshithu tsha u thoma, zwi bviseni muhumbuloni wanu uri ni khou ya u xela, nahone ni khou yo ita hezwi, nahone ni khou ofha hezwi. Ni songo ofha tshithu, ngauri u khou lingedza u ni vhudza hune na vha hone uri ni nnyi na uri no imisa hani. Zwino ni nga ita zwithu zwo khakheaho, nahone tshifhinga tshoṱhe tshine na ita tshiṅwe tshithu tsho khakheaho ni khou yo tshi badela. Ee, muṋe wanga, ni ḓo kana zwe na zwala, fhedzi hezwo a zwi kwamani na u tshidzwa hanu. Musi no bebiwa nga muya wa Mudzimu, ni na vhutshilo vhu sa fheli, nahone ni nga sa fa vhunga Mudzimu a nga si fe, ni tshipiḓa tsha Mudzimu, ni murwa wa Mudzimu. ndo bebiwa ndi wa Branham ndi nga mpa limwe dzina limwe dzina fedzi a zwi nga mpungudzi ndikhadiva wa Branham ndo bebiwa ndi wa Branham ndi dzula ndi wa Branham ndi ḓuraru zwi nga itea limwe ḓuvha ndabva kha tshivhumbeo tshavhuḓi nga fhelelwa nga vhulwadze ha marambo nda onyana na u kherukana u swika hune nda vhonana sa phuka fedzi ndikhadiva wa Branham nga mini malofa a ha Branham a ngomu hanga hezo ndi zwine na vha zwone hunonga uri mudzimu oni vhumba zwino elelwani a ti khou amba na havo vha re nda ha Kristo ndi khou amba na havo vha re nga ngomu ha Kristo ni dzhenani ngomu kha Kristo nga muya muthihi madanzi MUY zwine zwa amba nga muya mukhethwa muthihi roṱhe ro lovhedzelwa kha muvhili muthihi raro hani ni dzhenani ngomu nga ndovhedzo ya maḓi ni hanedzana hani na voini vha baptisi na voini tshivhidzo tsha Kristo hu si nga ndovhedzo ya maḓi a singo ralo vhakorinto ya u thoma ya ufumbili iri nga muya muthihi muya mukhethwa ri dzheniswa kha uyo muvhili huno ri tsireledzea vhunga muvhili wo tsireledzea mudzimu ndi o zwi fulufhedzisa mudzimu anga dovha muhatula hani musi o ya Calvary a tshi gonya nta Golgotha o rwiwa a kwashekana a kundelwa fola a kundelwa na u amba na ipfi zwalo zwi a kona ngauri mini o vha a na zwivi zwa shango ngomu hawe
not because that he was a sinner but he was made sin
usingauri oba mita zwivi pedzi oitwa chivi uitela nena ini zwivi zwoṱhe zwa shango ubva kha adamu u swika kha uvhuya hawe zwo dzula mashaḓani awe uno mudzimu o vha a sa khou lapula murwa wawe o vha a tshi khou lapula chivi ni a vhona uri zwo vha zwo vhifha hani o vha a khou ita tshipfumelelo o vha a tshi khou bveledza nḓila ya u ponya kha avho vhoṱhe vhe mudzimu nga u ḓivhela phanḓa awe a ḓivha uri vha ḓo ḓa ri khou yo dzhena khazwo nga miniti dzigathi zwino zwenezwo musi no ralo nga muya muthihi ro lovhedzelwa kha muvhili muthihi muvhili muthihi une wa vha Kristo nahone ro tsireledzea u ya nga u sa fheli zwino ndi henefho hune zwa vhonala songo ḓowelea u dzhena khazwo nga maanḓa vhone vhatendi vha Arminian uri vha tea u ita tshithu u ḓiita vhavhuya kana tshiṅwe tshithu tsha u ḓiita muvhuya zwi nga vhani zwithu zwivhili nga tshifhinga tshithihi ni nga tshilidzi kana nga mishumo tshithihi zwi nga si vhe tshithu tshi fanaho ndi nga zwithu zwivhili zwo fhambananaho zwi tea u vha tshithihi ndi nṋe anga a thi koni u vhona tshiṅwe tshithu fhedzi tshilidzi tsha mudzimu iyo ndi mvumbo yanga ndo dzulela u tenda kha tshilidzi ndi tou vha ndi na tshilidzi hoṱhe u mona ndi zwenezwo fhedzi a si ngauri ndindi na kha vhutshilo hanga musi ndi tshe mutukana ndo vha ndi sa koni u vhona tshithu fhedzi tshilidzi tshilidzi vha ri ndi ḓo kweta mutana wanga huno ni ḓo kweta wawo zwo luga ndi tsumbedziso mmbi fhedzi a thina ndavha uri ni a kweta wanga kanaye arali wanu tshi ṱoḓa u kwetiwa ndi ḓo ni kweta zwo ḓiralo ni a vhona tshilidzi ee muṋe wanga ni a vhona tshilidzi tshi shuma nga lufuno arali ni tshi khou tshi ṱoḓa hu si na ndavha uri a ni athu nyitela tshithu a thina tshe nda ni farela arali ni tshi khou tshi ṱoḓa ni ḓo zwi ita naho zwo ralo tshilidzi ngauri ni khou tshi ṱoḓa ndo ṱoḓa u tshidziwa hovha hu si na tshine tshi nga ntshidza hovha hu si na tshine ni nga ita nga ṋne muṋe ndo vha ndi sa koni u ḓitshidza u fana na tshiṅwe na tshiṅwe fhedzi ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u tshidziwa ngauralo ndo tenda kha mudzimu huno mudzimu o rumela murwa wawe a itwa hu tshi tevhedzwa ṋama ya tshivhi uri a tambule vhuimoni hanga huno nda tshidziwa ndo tshidziwa nga tshilidzi fhedzi a huna na tshithu na tshithihi tshine ndo vha ndi tshi nga ita kana tshine ni nga ita uri ni ḓitshidze huno havo vhe a dzula o vha ḓivha u bva tshe shango ḽa sikiwa ro dzhena khazwo ḽa vhuraru ḽo fhiraho ro fanyisa mudzimu kha ela yawe Elohim nahone ra sumbedza uri o vha a ene a tshilo a eṱhe fhedzi ngomu hawo ho vha hu na vhukhotsi ngomu hawo ho vha hu na zwine a tama zwo fhambanaho zwi ngaho mutshidzi zwi ngaho mufodzi hezwo zwoṱhe zwo vha zwi ngomu ha mudzimu uno mudzimu o vha a ene a tshilaho a eṱhe fhedzi ngauri o vha mutshidzi ova asina murumwa, ova asina chito, hovo usina chito fedzi ene mune, ova achiro aete, hovo usina chumwe chito chichiro fedzi mudzimu.
But being that he was God, then there must be something to worship.
Bizingauri oba mudzimu zvenezo hutiwa uva na chito chao murosha ngauri oba chifunoroshiwa uno muviri wawe ene mune wasvika zvimumbwa zvao murosha zvino vachipinganyana kari jene kazvo hapo vachipinganyana zvinhu haringajeni kazvote bedzinindozviwana kateipi bedzingauri ova amudzimu avumba varumwa uno varumwa vamurosha varumwa vakati murosha ngamini varumwa vane vaima kavuhoni hamudzimu vana dzarati pera dzapapa papa dzarati vana mbiri kazvikwatiwo zvavo mbiri minenjeni yavo nao nevakupfanga mbiri uhoneni hawe vachiwera masere namadhekwana muketwa 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 murena mudzimu ramanda hezvo ndizvero mwari roamba vamurosha zvino izvo zvisika chito chao murosha zvinezvo ngomu hawe hova huchibveredzwa chauva muchidzi chimwe chaizvo zvivumbwa chingararo hani musi usina chivi kanengerekanyo yachivi chimwe chazvo chingakera hani chingasiraro ngauraro hutiwo uva na chimwe chito chivumbwawo chine chingakera uri akonova muchidzi ngomu hawo hova womupodzi naani atenda uri umuchidzi niatenda uri mupodzi pedziminiya arari hova usina chito chauchidza kana upodza ni avona hutiwo vana chimwe chito choitiwa hongaeneyo ndira ngauraro zvino hongo zviita ngaheyo ndira bedzi aveya mutu kaudzinangera arari wajiya hezvi udochira arari wajiya hezvo udofa uno muti mumwe namumwe abvewo shangoni ukadhiva ovecherwa sizviti mudzimu ngaudzivera pandavo odhiva onodoraro naasadorarowo arari mudzimu mbudziso yobudzisiwa murova ngaratheoloji kanne weajenerera mitangano kana weafateipi ari mbudziso ndii ari zvenezvova namudzimu ndimuwanara hote zvenezvo ari angawanara hote ndari hawanari hote ngandira ine ipfi lolamba muwanara hote ngayo angasive chiviri huno awanara hote arari achiwanara hote ngani nichiteurabhera muyamuketwa arari achiwanara hote udhadza zvibhuri zvote kudha mitwe tsinga imwe naimwe kare chimwe nachimwe chiri honi ndari ndingamini ozvima mushe arari achiwanara hote nduni ndingamini ogonya nta pasina tsimu yaedheni achihwerera adhamu adhamu gai arari achiwanara hote uwanara hote ngauri udhiva zvote udhiva zvote ngauri hana magumo usava na magumo hawe zvimuita uri awanare hote uwanara hote zvenezvo usava na magumo zvenezvo udzura matadhuru udzura petu ngauri ndichiviri bedzi ngausava na magumo zvenezvo udhiva svi zvote chipfunga chote uyadhiva musi runyunyuru chipoidza mato uyadhiva nochimwe naimwe kuru mune yaya kana zvana uwana mutori udhiva chinoni chimwe nachimwe chidzuro kamuri udhiva ngerekanyo imwe naimwe ireka muumburo wanu ngauri hana magumo naone udhiva zvote hezvo ndi ene asi uri hana magumo fedzi udhiva zvote udhiva zvote bedzi utova chiviri mudzimu ndi chiviri naone kaichi chiviri hatoma ubvelera hezvi uno chivi ndoamba bumwe busiku chivi asitsiko hauna chosikiwawo fedzi chokunyerawo mudzimu osika zvote zvonaka chivi asitsiko ari zvoruga chenecho nditsiko yachivi izvo nozvifa bedzi uvo ndibukaki chivi hutova na musiki muti uyo ndi mudzimu mudzimu wova ngasisike chivi ngauri umuketwa naone hauna chitukaya chauchiita chivi ndi chanduruso asitsiko fedzi chanduruso vupongwe ndizvibuya zvoshandukiswawo mazvipi ndingo yoambiwa ngandira isiyone chivi chimwe nachimwe chivi chimwe nachimwe ndizvibuya zvoshandurwawo zvenezvowa zvino mudzimu adzura ono divonadza umudzimu ono divonadza samchidzi muchovokera naone abachidza ono divonadza samfodzi azvina ndava zvine vatu vaamba uri uzone naone oraro zvidiraro utova onoyo afanawo umufodzi umuchidzi umudzimu uwa uyanga usaferi uno una ndivo uno ndivo yawe yova ya uraro urangani uvumba zvivumbwa zvine zvadhomufuna naumurosha uno avumba zvivumbwa uno dzivumba zvawa uno hamudzimu ngausava namagumo hawe aravelesa pasi kazvidhambiana zvachipinga uno avona muti mumwe namumwe ane adochidziwa muti mumwe namumwe ozvidiva ngaudivela panda ngauraro arari angadivela panda odivo rindinyi ane adochidziwa naane asadochidziwa angakona uta ngauraro ifi ilo asi ifi lovifaona rutii nalo raro angakona uta ngauri odivani adoraro naasadoraro ngauraro uri agave avo vane vadoraro atiyauita chone chone chipfumero chazvivi zvavo o arari chingakona ritotodo jena kazo ndimana tuku pasi apo oritera vuchiro vusaperi achidiva uri havo vane vadovechera tungo zvote nonawo zvichidovonara zvopambana hani kavana vashangu hazvingaambi chitu kavo varuvo vava vana vamudzimu naone ovavidza uno aruma yesu uri maropa awe ave chipfumerero chipfumerero chamaropa oita vupfumereri kana hone hone utanganedza kana utanzviwa kuitereka utanzviwa uri huve naudzurera husiri tifedzi kamvuseredzo fedzi uyanga husaferi achirabherera uri mukreste adzure kuna masiyari na vusiku una maropa yesu kristu ane aita yone yone tanganedzo kachipambano inepo kavuhoneni yamudzimu ane aritanzwa ngaduva ngaduva masiyari na vusiku kazvivi zvote uno rojena ngomu rotsireredzeya rojena ngomu ngandira the ngamuya muketwa ngamuviri wamurena yesu naone rotsireredzeya uyo ane afamba ipyanga naone atenda kauyo ntumawo una vuchiro chote naone hanga dhikaturoni fedzi opirobva rufuni uya vuchironi ahuchena katuro mukristu hachafira kakaturo kristu omuyera ramirayo wanga oima vuimoni yanga orabhelera mulandu wanga uri ndova waunyadza obvudza kotsi uri atongofanera uri ndova waunyadza fedzi omupfuna naone adyiya vuimo wanga naone arabhelera mulandu wanga uno namusi ndovopolowa ei mune wanga uno oshura maropa awe uanetshedza enepo achiitera zvivi zvashu erwani vusiku alavuraru lofirawo hauna mukreste zvivi zvamukreste fedzi muita zvivi hakonoita chivi muita zvivi haiti chivi ngauri ndimuita zvivi utova muita zvivi naurangani hazvo uno ndizvenezvo hapa jiani hone hone murawa hebhugu ndiinzu uvuvutsu ndipungapani ndivutsu wote hauna uchena kawo ndivutsu nerihovu vungapa hapa hai azongoraro feti hote ndivutsu hote ndihutsu nendira ine muita zvivi ava ngayo odzura ohaturiwa izvo zvoruga nerimini yangarari raita vupongwe mini yarari rozhondokedza mumwe musadzi mini yarari rabhecha mini yarari ratunicha mumwe mutu izvo hazviri kwami izvo hazviri kwami rina mulayo hapo pasi wauzvirondota ari vavuyedzedzi rivareri vamafungo madhipa ari muhaturi zveaiita ari muhaturi uri kuita upongwe rimuhaturi anga uri muita zvivi arari amukreste angasizviite ndizvenezvo arari oshandukiswa angasizviite fedzi ngauri ndimuita zvivi ndizvone zvimuitauri azviite ndihone hune zvakunda yone yone nyandadzo kubva kavadivi vamulayo Ee, muna wanga, mukomana, irindi ni buze, asinga mishumo, pedzorochi dzonga chiridzi, uno izo ninga rutendo. Ee, muna wanga, shuna ninga siya tule muratuwa raminayo, divaratu wanga, uno vadoba henefo, bungabwe ini vangwe, note ni chidoba ni henefo, nga uri mudzimu ota chibizo chawe, uri chive henefo. Pezichone chitu, ninifara batu boneta, abadhibi uri mini ndi mini, na msizoruga, kangwa arandanda, vaiteni uri badhibe, arrebaba na ndare ya shango, abatu swika henefo na ruti. Adichiri, gaufulpeze ya mfuma kazi wanga, gaurundi elekanya urudontara, dichira gaufulpeze ya mfuma kazi wanga, gaurundi ya mfuna, diwimo wa mrayo, hera bujia, uri ya funana. Chautoma panda msisichinga raro, ziteo barufuno, ndi amufuna, na hondi chitenda urindanga ita chitichoke keao, udon kangwela, na ozoraro ningasizu ite, ndi amufuna. Zoraro na kakriso, ara linda, ara ndachira, dina futano, ara ndachira usika futaeka na dana. Ndavana mingwe mingwaya futano ya urela, uno atiatu funza ndatira pasi, na hondi ndajira mnamboni, do chidziwa na ozoraro. Mudzimu nchidza nga chiridzi chawe, achisikereri, nga chimwe chitu chine ndinga ita, chenda ita kana zvimwevo, ndirera nga uri ndiya mufuna na one ndifuna vatu vawe. Uno ndione mbuno, ya uri ndidive uri, ndofira rufuni ndo jena kavuchiro, nga uri ndi avafuna na one ndi avatebe, usina ndava uri vakanyimerede, ndi avatebe na ozoraro, chimbirani vajie zodiraro, vakukodzeni zodiraro. Arabu shumeri, bachiane zana na bangwa bachiane zana, na zidino mine senzi chiane zana, izo azini TV, unachimu chitu, achungo muimisa, odabu katia osatenda, unazisi muimisa, aisapanda na oso diraro. Mizene zizine raita, ria ndaune rajia, bagaveni na oso diraro, usina ndaba, shikererani, gabani, farerani gamanda, anu ote, anidivuri ndibonyi.
That's because of love, not because of
vachidzeni izvo ndintani harufuna, usingauri nditeuraro, fedzi ngauri ndiafuna, ngauri niafuna. Irini nditeudzudzanya izvo nauyo musadzi, fedzi ndianikudza zvino, ngauri ndiaya chibidzoni, ndiakora uri nditeuya ndazvidzudzanya. Hai, ndi inu ane nateudzudzanyeye, uranga neabona neabona. Ara nisina rufuno rwamudzimu mbiruni yanu. Chimwe chitu, chini ita urinidive, urinikokaka, zvenezonaya na zidzanya na mdzini, zvenezonaya na zidzanya na mdzula tini wanu. Yesu ofunda suziti, ori ara na dakale tare, unona na ero uri unapambano na mdzula tini kana mratu, chimbilani zidzanya naye, uranga.
Zvino
kachikati chine chakotea udha, rova na vusiku wala vraru, ubona adzwa, rozi dobara zvigava ano macheroni, ka ubona adzwa abaro wa mdzimu, gamongo maifi, mdzimori ndena. Uno hanga chipinga cha upero, musi rote richi ima panda hawe, varungwa bongo kera. Abanga divi uripatuchezo, ziliswa hani sa zvine radoraro, abongo bia bakera. Pedzi ndiadhiva unenda vahone, ndiadhiva tombole nda kokodzwa kalo muita zvivi, ndiadhiva henda kokodzwa hone, zvino musoro wanala, zvenezvo ringakona uimapanda mudzimu, oh lidova dhuva lahani, zvenezvo adoption uveiwa zvino, mudzimu kuita hezvi kamushumo, no ara ndichingasvikisa hezvi kavewe, zvenezvo rudotoma kandima neutano, ndikotodza uivana.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus. Oritera
kene munne nga adoption ya bana. Nga Yesu Kristo achitevedza utakairwa rufuno rwa ene munne.
It's God's pleasure to do his will.
Zvitakadza mudzimu ita rufuno rwawe uadopta, uveya, zvino ukuita mini uveya chibidzo chawe. Chautoma obidza chibidzo chawe, Methodist, Presbyterian, Luther, Baptist, uko vabidza. Zvenezvo aita mini, arumela mweya muketwa none avapa ndovedzo ya mweya muketwa.
You Pentecostal people to get this out of your hearts. Pentecost is not a denomination.
Ndikotodza voini vatu va Pentecostal. Nichibvise zvimbirini dzanu. Pentecostal as denomination. Pentecost ndi chenjemo, ndi muya muketwa sedzangano. Ni nga si kuvanganya miye mketwa, ni nga si zimele. Zino ni na dzangano ndine na libidza yezo, kwezi miye mketwa, uyapfuluwa na one wanilicha, na dzula one na bahone, unowasa kuisa panda na uchimbira, ni abona, Pentecosta dzangano, Pentecosta ndi chenjemo. Unowa mudzimu one ya vana, vawe mabebo maswa, na ndobe dzoya miye mketwa, vasendela tsinawo, musi vachikadikuna kisa, na Nazarini, vatsinda vaketwa. Zvine zvovada kha chenjemo cha Pentecost kana ndovedzo ya miye mketwa mbuyedzedzo ya mpo vatuwa vachiamba nga dzindimi na utaurichedza dzindimi nawo nevanetshedzwa mpo dza mphodzo na madhembe na zviga na vutoro zvatomo vatevera.
Now there are children, they're God's children.
Zvino vatova vana, ndi vana va mudzimu, vo vewa vuimoni kha Kristo. Vuva vana nga mabebo, uno mabebo maswa achandukiso, yone ine ndi muya mketwa. Ani atushandukiswa, usikani chiwana muya mketwa, ndizero ngwaro lwa amba. Yesu obudza Petro, vudzisani mumwe na mumwe, varani lungwaro lwanu, oitwa olugawo nga utenda kha murena Yesu, ava muteveri muapostola, Yesu opa kono dza muvhuso. Yohane ya ufumi sumbe, ni mena tuku ya ufumi sumbe, aba itaba ketwa, aba neamanda, aba rumenanda, vapandela bodia bodo na zinyo, aba itaba ketwa, vaitaba ketwa koti, na ngoo, yao, ifilao ndi ngoo, nidikete paza uitela aba. Ilo ndilingwa la maifi ya kwine, enda vya nafa, koti, nidikete paza uitela aba. Ni asdivori oba anafanelo ya uba na haya. Oba amutu, ni azdiba, urindingani oba anafanelo ya oba anamfuma kazi, oba amutu.
He had a right to all these things. But he said, Father, I sanctify myself.
Oba anafanelo ya Yesu zote, wezi orikoti, ni dikete paza uitela ama, ni adikete paza.
I talked to a little preacher yesterday.
Ndo amba na mreli mtuku mloba, ndikoyo mfunza madekwa nasi gati ntapa, kabata kurwane, nandamu usanga sumuzitu, R.A. Mkoma na Brenem, mpezi wunji abatu banga abatendi ka izo.
That's the most all of them legalists, yes.
Dari, wunji abo, divadhibi wa mnaa, mkoma na wanga hatendi izo. Pezi ari, uitela venebo, oh, ndatoda umukubateza, uitela aba, ni abona, nidikete paza, uitela haba.
Jesus is training 12
Oh, yes, oba kugudisa vana vafumi mbiri. Uringa abo vafumi mbiri vati ya ujia mapungo madhipa ba isesha ngoni. No aru uitera aba, ndia dikete paza.
Make yourself for your neighbor's sake.
Diteni uitera mtratini wanu, uitera mungomutu. Nisongo shumisa mboporo yanu sa gaweni. Paolo raro pezi dikete pazeni. Chirani zwabu udina vazula tini. Sazvine mukreso wakumateo ita, tenderani nyambedzano yanu iraro, arana tangana na swina lanu diketeni uitera ene, nisa divi zvine ndinga ita. Zvino uvea murwa, chitu cha uranga musi murwa ojena, ova murwa. Unozene zora wana urukuitere kwa weka umurume na ka uadoptiwa, urikana uchira zone kanai. Uno ndiyone, yone Pentecostala, zino tendereni, dini sumbeze uri, Pentecost as denomination, unaba baptisi bangana ngomu apa, beba baptisi, botangane za umia mketwa, karibu ne zwanda zwanu ni abona, unaba methodisi bangana ngomu apa, botangane za umia mketwa, imisani zwanda zwanu. Unaba Nazareta bangana ngomu apo. Votangane zomia mketwa, imisani zwanda zwanu, Presbyterian, votangane zomia mketwa, ni abona Lutheran, zingwa denomination, zedzi siwele ka Pentecost na uti, zichito wele ka chimwechi denomination, votangane zomia mketwa, karibu ni zwanda zwanu, ni abona, nga uraro Pentecost as denomination, ni chenjen. Zvino mudzimu onijenisa kha muviri wa Kristo, zvino uita mini, nga muramusi nodzisumbedza, nadziketefadza nga maitere one, na thonipa muye mketwa, husina ndava zveshango lamba. ndi khou ya u ombedzela hezwi nga maanḓa ni a vhona ngauri a thi ṱoḓi zwi tshi vha zwi konḓaho ndi a humbela ni songo ralo nga maanḓa ni a vhona ni songo elekanya uri ndi na tshi ambela a thi ṱoḓi u ralo. Zwine zwa netisa ndi u dzhia vhathu nda rera khavho hei ngoho yo rumiwaho nga Mudzimu no vha humela murahu no vha isa phanḓa na u ita zwithu zwithihi no vha ri vha na muyamukhethwa. Izwo zwo ṱoḓa u ntshinyadza ni a vhona thaidzo ni mini vha vhuya murahu kha zwithu zwithihi vhunga vhana vha Vhaisraeli vho ṱoḓa khosi uri hei khosi i vha vhuse nahone i vha ite uri vha tshile sa Vhaamori na Vhaameleke na Vhafilista. Ni a ḓivha vhafumakadzi uri zwo khakhea u ambara zwileke izwo ni a zwi ḓivha. Ni a zwi ḓivha uri zwo khakhea u tumula phondo la mavhudzi anu. Ni a zwi ḓivha uri zwo khakhea muṋe wanga uri ni ise phanḓa na u daha na u tshila na nḓila ine na ita. Ni a zwi ḓivha uri zwo khakhea uri ni si vhe munna wa nnḓu yanu. Mufumakadzi wanu u ya sinyuwa nahone a ni rela nnḓa ha muṋango na ri ee mbilu yau a i fhaṱutshedzee mufunwa ndi ḓo vhuya murahu. Ni a zwi ḓivha ni nga dzika hani nnḓuni ya Mudzimu ngeno ni sa koni u langa nnḓu yanu ndi zwone kokotolo. Ni a zwi ḓivha khaladzi uri munna wanu a si munna wanu fhedzi ni muvhusi wanu Mudzimu ralo ngauri munna ho ngo fhuriwa musadzi ndi ene o fhuriwaho. No veni vhareri ni sa phanḓa na u ita vhafunzi vha vhafumakadzi na vhareri zwivhidzoni zwanu ni tshi ḓivha uri ipfi ḽa Mudzimu ḽi a zwi aṱula. Ni ḓo isa phanḓa na u shumisa dzina ḽa khotsi murwa na miyamukhethwa kha u lovhedza musi hu si na na luṅwalo na luthihi lwa zwenezwo kha Bibiḽi. Ndi khou ṱoḓa mubishopo muhulu kana muṅwe muthu uri a ntsumbedze muṅwe muthu kha Bibiḽi a vhuya a lovhedzwa nga dzina ḽa khotsi murwa miyamukhethwa. Ndi khou ṱoḓa muṅwe muthu a tshi ntsumbedza muṅwe muthu we a vhuya a lovhedzwa nga iṅwe nḓila nḓani ya dzina Yesu. Fhedzi Yohane o vha a songo ralo u lovhedzwa vho vha vha tshi khou lovhedza vha tshi tenda uri o vha a tshi khou uḓa fhedzi a vho ngo ḓivha uri unyi fhedzi musi vha tshi to limuwa izwo vha tea u vhuya u lovhedzwa hafhu nga dzina ḽa Yesu Kristo. Ndi khou ṱoḓa muṅwe muthu a tshi ndo vhudzisa kha kuvhangano ya Mudzimu na vhaṅwe vhareri Baptist Presbyterian na zwoṱhe a vharalo a vha ambi ngazwo. Ndi khou ṱoḓa u vhona luṅwalo. Uno ha ndi musweleli zwenezwo ndi mupengo ndo xelelwa nga muhumbulo wanga ndi muthu wa pengaho ngauri ndi khou lingedza u amba ngoho zwino uvho ndi vhungoho vharathu. Arali muthu o rengiselwa Mudzimu ni rengisa ganje, tshitoko na rava no ralo vhetshelwa thungo ni tshivhumbiwa tsho fhambanaho. Vhanzhi vho vhidzwa vhaṱuku vho nangiwa vhathu vhanzhi vho vhidziwa ni wana mbidzo mbiluni yanu ndi a tenda Mudzimu uya mufuna ndi a tenda u araro fhedzi murathu izwo ni khou yo xela u fana na vhaṅwe vhoṱhe ngauri vha ḓo bvela henefho nga ḽo ḓuvha vha tshi ri murena ndo pandela vho dia bolo nga dzina ḽau ndo ita izwi zwoṱhe nga dzina ḽau ndo vha na tshumelo dza podzo ndo rera mafhungo maḓipa ndo pandela vho dia bolo na Yesu a ri tuwafha a thi ni ḓivhi vha dzi ya tshimbeva. Ndi uyo ane a ita lufuno lwa khotsi yanga ndi ngani vhathu vha sa zwi vhoni zwino ndi a ḓivha uri izwo zwi a hwaya huno a thi ṱoḓi zwi tshi vhaisa. A thi ṱoḓi zwi tshi vha nga iyo nḓila fhedzi murathu ndi kha nṋe zwi vhonala u nga ri khou tshifhinga tsha ufhelo nahone Mudzimu khou adopta a tshi vhea vhuimoni ngomu tshivhidzo kha muvhili wa Kristo wawe. Zwino a hu nga vhi na vhanzhi vhane a vha vhea afho izwo ndi khou yo ni vhudza zwone niri o zwo luga hu khou yo vha na tshivhalo tshinzhi fhedzi o vha na miṅwaha ya zwigidi zwa rathi ya u vha kokodza na evo. Elwani vuwo i yaḓa nahone ri gavhiwa navho vhaṱuku vhavho ni a vhona. Ṱolani kha u tshidzwa hanu nga u ṱavhanya ndi lavheleseni uno ni vhone uri ho khakhea mini ni a vhona ni vhone uri thaidzo ndi mini. Ndi a ḓivha uri izwo zwi a konḓa fhedzi murathu ndi ngoho ya Mudzimu adoption. rova ro teo vari muliloni richitera mudzimu rova ro teo vari richikochimbira masiari namadhekwano hova usina chine chateo kukona urimisa naone hova teo uva vulenda navatakarerawo navutu naone richifana nakristu machitoni ashu zijiya vuchiro aduva ngaduva jesu ori niravelese dzuva tsimuni uri li aluwa hani litambura na ushana vidha pedzi ndiri kavo imi salomo na vugara havo hote hongo ambadzwa salo salomo ova na nguvo dzoitwawo ngazvipenyawo zvavudi na mushumo wokunawo na zvimwe pedzi izo izvazvongo raro izo asizve ava achikoamba ngazvo uri dzuva li aluwe liteotambura masiyari na madhekwana ndingani lichitodovuya murau apa magumoni amutaro
If the righteous be scarcely saved,
arali muvuya achichidzwa zvokonda muita zvivi iyo ndeasatendiwo namuvi utoraro hani mutu apfawo ipfi unoarandura uchimbira kalo zvino rikoya uita mini neavona zvino hezo hezvi ndi zvino chino ndichividzo chashu rina vatsinda vana kana vatanu vukati ashu pedzi hechi ndichividzo ndikonifunza hezvi chiyaka teipi ndikotoda vatu vatecheresawo teipi vachierelwa uri hezvi ndi zvachividzo changa nda vukati yavatu ngei ingedzani uva mutanga oedzanawo kuvabvudza izvo uringedza kudzura une rushiye henepo kakuumbirire kwaro kwamapi pedzi musi zvichidha kauveha ngoo pasi kari ive pasi adoption uve wavimoni vagai ntsumbe dzeni une vava hone mudzimu kuvidzira vana vawe tumwo ngauvonadzwa ava teuamba ipfina litingazvo nivona chimwe chitu chichiteya uveya murwa wawe vimoni achimudzudzanya ngasvizvi tiikokotoro utova kandauro ntiyo rarowo maipfi awe adzitonga murumwa murwane naufirisa murwa oadoptiwa avewa petu huru adzure nepo ashandukisa nguvo dzawe ashandukisa mivere yawe kotsivo vava na munyanya vari hoini murwa wanga ubva zvino nimuvusi nimuvusi uvusa vulaifanga hote zvote zvine ndava nazvo ndizvawo ndizone zvinezvo ringaumera murau kasti ela ela elohimu elohimu niyavona une achira yeke unoharavuya murau kayehovha oita chimwe chitu aneya mutu uvusa lipasi rorindera mini uvonadzwa lipasi likogomera karijene kazvo naone ruzvivare zvoruga oriita ngaadoption yavana nga ene mune uya ngautakarirwa hawe ngarufuno rwawe uitira tendo dzavugara chiridzi chawe chiridzi chawe ndi mini murau rangani musikodzi chiridzi chawe rufuno rwawe adzivumbera mwana uri zvitiwe huchitevedzwa adoption yavana uitira urendwa chiridzi chawe neavona uno oriita uritanganedze ngaene ene mutu mufunwa ane ava kristu oriita uritanganedzwe hani ngaene rijena hani kaye ngamuya mutii roto rorovedzerwa kaye techeresani ane kaye rina tengururo rina tengururo ngaone maropa awe kangwero ya zwivhi nirerani utiwa haudzura wovekanywa hamudzimu na udzudzanya ndana yamuzivuna chipfumerero chachivi umwe petu zvoraronga mini dhuva limwe na limwe niita poso dhuva limwe na limwe niita vukaki pedzi ara nobhegwa hapo muna kana musadzi musi nichitoita poso mudzimu yadziva uri ni adzisora ngazvo ingararo imavuoneni apuresidendi roosevelt kamumwe mutuvo narindokaka mudzimu unkangwere kaezvi zvitu ngamini muno ndihone hau ne maropa aupfumerera neazvijeranjere uri zvivi muita zvivi ndimuita zvivi haiti zvivi pedzi chividzo chiaita zvivi chiakaka chiava na ngerekanyo dzokekeyawo kuumbulere kusikone chaita poso chatenga tenga samwana mutuku achikuchimbira achiringedzo guda kuchimbirere hatudziva uri angachimbirane zvabudi ngauri nemutuka namutuku bedziri na chanda chisukererawo pasi arariri charifara naone chari endedza naone chari kanda hapa ngahendira murwa hari takuru uno arirwa ngauri roita poso hari rura uri buraya ngauri rikoringedza uchimbira uwarifuna vunga richifuna vana vashu wavukuma baba wavukuma vangasiro mwana wavo musi achikoringedza uchimbira arali awera pasi vasvikera ngachanda chihuru chamanda no vamutakura vamufara zvanda zvote vari zviitiwa ngahendira murwa chimbira saezvi mudzimu ita chividzo chawe ngenhendira usvikerera uno achifara ngazvanda zvawe achitakura none ari chimbira saezvi murwa hapa usongo zviamba ngahendira zviambe saezvi zvino hatina ndava nazvine chividzo chamba zvine izvi zvamba zvine izvo zvamba zviambe saezvi saezvi ndihezvi arari filanga lichizvirera udzire nazvo chimbira nazvo dzira nazvo usongova na ndava nazvine vamwe vote vamba dzira nazvo chimbira saezvi hei nhindira ine watiya uchimbira ngayo zvivi zvashu rufuno rwachipfumerero kazvivi zvashu kana nemuzi risina chikara ringadzura hani rokwata kayo maipfi uchitevedzwa rupfumo rwachiridzi chawe chengacho aridhadza udhadza nemini o nene chengacho aridhadza turi kuru yazvo oraro uridhadzera karine ngavutari na vukoni hote vukoni vutari hote aridhadza ngawo ngavutari hote husi yashango vutari yashango ndivutsiru kae naone vutari yamudzimu ndivutsiru kashango zvinga masiyari na vusiku chimwe achitenderai na chimwe bedzi musi dhuva lichitoma utava naone masiyari achisvika zvisilibharangana hote hote nomusi chedza chamapungo madhipa chichitoma ujena zvizvoti zvashango zvitomopera unochiita mini udhadza masana kavana vawe vachichimbira muyani vorangwa pananga muya wamudzimu vachidhadza chiridzi chawe ngavukoni hote navutari upfesesa naupfesesa udhiva kuchimbirere niavona uri zokakeya zvene zvorondotani zvine naita kuitere kwanu kwaarari zokakeya rondotani ngandira ine najena kazvo vukoni ivani tsini ngamanda nive navutanzi yaudhiva uri nijena hani kazvo taripani sanowa nidzike saliva ndizvo yesu amba o hezvi ndima chakachaka konani ringadzura dhuva nadhuva na asi zvabudi vukoni vutari ozvidhadza karine uzvishera hongori neyangarebhura bedzi ojiya foshoro unowasa kuisa pana nauzvishera sazvenezvo ozvidhadza karine vutari navukoni hachiridzi chawe o chiridzi chemangadzawo mungo utakadzawo hani zvino hune oraro zvidhadza karine ngavutari hote vukoni oraro rudivisa chipiri charufuno rwawe ukuamba nanyi dzidhinominesheni ndiahumburera varatu vanga nisongoerekanya uri ndikotsitsira pasi dhinominesheni yanu hatiko raro ndikuringedza univudzo uri naurangani hazvo zvova zvizvitu zvokakeya yesu uri chimbirani nirere mapungo madhipa rutuwa ravumba dzidhinominesheni ndingazvo risinazvo rikotevera vutari yamutu arari calvin achingatakuwa ngani ndoima tsini navida sikare lamutu muhuru muvuyedzedzi muhuru unondadha ndaerekanya uri ova amutu muhuru hani ova uraro zvoruga ndi atingararo hova ujohn wesley nondaerekanya ara john wesley angavhuwa vidhani namusi naone avona nyimira yachividzo chawe ova achindoshona dzina lawe john wesley ova mutumuvuya musvereri wachihadhu sazve azvividzisa zvone john wesley ova mutumuketo weyatenda kamudzimu naone achimbira chitepe ngachitepe achimutevera fhedzi nga murahu ha musi John onofa vari ri ḓo itela John tshivhidzo uri ri vhe na tshivhidzo nahone ri ḓo tshivhidza uri tshivhidzo tsha Methodisi nga nṱhani ha maitele awe a u itwa mukhethwa sa mushumo wa vhuvhili wa tshilidzi zwenezwo vha ita tshivhidzo muno ṋamusi vhenevho vhanna vha tshivhidzo vha landula tshiṅwe na tshiṅwe tshe John Wesley a imela tshone. John Wesley o rera podzokhethwa. John Wesley o tenda kha ndovhedzo ya miṅwe. John Wesley o tenda kha mbuyedzedzo dzoṱhe dza mpho. John Wesley, Martin Luther, vhunzhi havho vhanna vhahulu vho amba nga dzindimi nahone vha dzi ṱalutshedza. Uno ṋamusi na nga amba nga dzindimi kha tshivhidzo tsha Methodist kana tshivhidzo tsha Luthere, vha ḓo ni rela nnḓa muṋango. Thaidzo ni mini nga tshifhinga tshine ho vha ho tea uri hu khou vhea vharwa? Thaidzo ni mini? Vho dzhenisa zwiṅwe zwithuvho ngauri a vha ḓivhi tshiphiri tsha mudzimu no a vha vhuyi vha tshi ḓivha nga seminari. Rini ndi ni vhahele tshiṅwe tshithu, na zwo luga kha ri vule. Ndi na zwiṅwe zwithu zwo ṅwaliwaho fhasi hafha, kha ri wanuluse uri Paulo o ralo hani. Zino hafha ni mudededzi wa hoyu mulaedza. Kha ri ye kha mishumo ya vhuṱahe dimana ṱhukhu ya vhuṱanu lwa miniti, thetshelesani uri Paulo o wanisa hani iyi nzungululo. Tshiṅwe na tshiṅwe tsho iteaho, zwino kha mishumo ya vhuṱahe ri thomo vhala, sa hezwi ino ndi kilasi ya tshikolo tsha Sondaha. Ngauralo nganiha ri sa i vhali, ni nḓivhise musi ndo bva kha uno Saulo musi a tshi kha ḓi fema u tshutshedzo o iyo ningo ṱhukhu yo imelaho nṱha wa mbiti muda wa vhutsha a tshi vhulaya vhafunziwa vha murena a ya kha tshife muhulu uno a humbela luṅwalo lwa uya kha sinagogo ya Damaseko uri arali a wana muṅwe. Ndi ḓo ya nda lavhelesa ara na nga vha wana mutukana, zwine nda ḓo vha ita ni a vhona ara na nga to vha wana fhedzi o vho tiwa. Ni ḓivhani uri itsho tshidhakwa fhasi apa a tshi ngo telwa vhutshilo. Ni ḓivhani uri uyo a tshimbilwa na tshitaraṱa ane na u amba na yani ambi. Ni ḓivhani uri uwo khaḓana nae uṱuku na u mu rambela tshivhidzoni. Ndi nga si mu ite mukhetho wa mudzimu ngei seli vhugalani musi ni zwi ḓivhani uri a si ene. Ndi zwenezwo zwine a ri ḓivhi fhedzi hoyo ni mushumo washu. Vhunga murei wa khovhe a tshi posa mbulelwa ndzheni uno a ḽi kokodza vhuya na zwidhura khovhe magwavava mabuvi a maḓini na zwiṅwe zwoṱhe fhedzi zwiṅwe zwazwo zwo vha zwi khovhe ho ngo zwi ḓivha o soko posa mambule. Ndi zwenezwo zwine ra ita. Lavhelesani Paulo a tshi ṱoḓa luṅwalo lwa uya kha sinagogo ngei Damaseka uri arali a wana muṅwe kha heyi nḓila munna kana musadzi a vha vhofhe nahone a vha ḓise Yerusalemu. Mukomana o vha a tshi konḓa. No musi a lwendoni a swika tsini na Damaseka, uno henefho nga tshihadu u mona nae ha penya. Ha bvela tshife henefho nḓilani, dokotela F.F. Jones, uno ari khaye u ṱoḓa tshone tshenzhemo tsha seminari zwino. Murwa, nahone ndi a tenda uri Mudzimu a nga u shumisa, na ulo luṅwalo lu nga si vhe luṅwalo lu lavhelesaho nga nḓila yo ofisaho. Uluvhala nga yeneyo nḓila. Zwino izwo ni zwine zwa amba, a thi khou amba izwo itela miswaso. Hezwo ndi zwa u amba u fana na zwine ra zwi wana khazwo ṋamusi. Ni a ḓivha mme a u vho vha vha musadzi a sa dini. Ndi a tenda u ḓo vha mureri wavhuḓi. Lavhelesani zwe zwa itea. Uno musi a kha lonolo lwendo a swika tsini na Damaseka, uno nga tshihadu u mona nae ha ralo upenya tshedza a thoma kha zwa nṱha mupo tshedza tshivota dhulu no a wela kha ḽifhasi no a pfa ipfi ḽi tshi ri Saulo, Saulo, ni ngani u tshi ntovhola? Uno ari ndi we nnyi murena? Uno murena ari khaye ndi Yeso ane wa mutovhola. Uno zwi a u konḓela uri a mipfa. Uno a tetemela nahone o vha o mangadzwa. Uno ari murena u ntoḓa ndi tshi ita mini? Uno murena ari kha evuwa, uno uye ḓoroboni, uno u ḓo vhudzwa zwine wa tea u ita. Uno vhanna vha enda naye, nahone vha isa phanḓa, uno vha wana muthu, Ananias fhasi henefho, a vhona bono, zwoṱhe zwi nṱha mupo. Uno Saulo wa kale, muthanga wa kale, a konḓaho, hoyu Ananias o vha o vhona bono, a lavhelesa nduni yawe, o vha a muporofita, nduni yawe a tshi khou rabela. uno abona bona a murena wamba naye ari una muthu uno khou ḓa badani angei o pofulasa nyamulemalema uno dzina ḽawe ndi Saulo ndi Saulo wa Tariso ari murena ndo pfa zwithu zwihulu u songo nthuma ndi muthu muṱuku u songo nthuma khaye ari fhedzi vhona nḓilani yawe ya utswa ndo mu sumbedza bono ndo bvelela khaye nga khavho ya mulilo ndo mu pofudza nga uralo no ndo tea u mu pofudza na u mu kherukanya phanda ha musi ndi tshi nga ita tshithu ngaye ni a vhona ndo tea u bvisela kule theolodzhi yawe yoṱhe ni a ḓivha o vha a muṱhannga muhulu kha tshiṅwe tsha izwo zwivhidzo nṱha hafho o vha a na digiri dzo fhambanaho ho ngo tea u pensa tshithu fhedzi ari zwine nda tea u ita ndi u zwi bvisa zwoṱhe khaye zwo vha zwenezwo a zwo ngo ḓadziwa khaye fhedzi u bvisiwa khaye ndi elekanya uri ndi yone thaidzo kha vhafunzi vhashu ṋamusi u bvisa kha vheiwe hune mudzimu a nga kona u vhea ngomu havho muya mikhethwa bviselani nnḓa henefho ari u huno ari murena fhedzi hoyu 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 munna ndi munna wa khakhathi ari fhedzi vhona o rabela zwino u ḓo tsela fhasi kha tshiṅwe tshitaraṱa huno u ḓo bvelela kha tshisima u fhira itsho tshisima kha tshamona uno u ḓo tsela fhasi u ḓo vha u na nnḓu tshena u gonya henefho uno u swike u khokhonye munangoni o eḓela nepoloni ndi henefho he vha kona u mu swikisa u vhea zwanḓa zwau khaye u mu ise mulamboni wa Damaseka uno u mu lovhedze nga dzina ḽa Yesu ngauri ndi u vhudza zwine nda khou yo ita u khou yo ntambulela zwithu zwinzhi ngauri ndi murumiwa wanga kha vhannḓa amen zwo luga zwino imaninyana murena zwino ndi tshifhio tshikolo tshine nda tea u tsivhudzwa ndi ḓo ni vhudza zwine ra tea u ita kha ri vhale vhagalata uno ri wanuluse yone ino tevhela ndima ino tevhela afho murahu kha ri wane vhagalata ya u thoma uno ri thome kha ndima ya vhufumi no ri wane tshikolo tsha Paulo ya khatsho seminari ya raru uno izwo zwanḓa zwe zwa vhewa khaye uno o zwoṱhe zwe zwa itea vhagalata ndima ya u thoma u vhulunga tshifhinga kha ri thome kha tshandukiso yawe ndimana ya vhufumi zwino ndi vho kombetshedza vhanna kana mudzimu kana ndi ṱoḓa u takadza vhanna ngauri arali nda ṱoḓa u takadza vhanna ndi ḓo vha ndi si mulanda wa Kristo o nenenene ndi nga ralo u amba zwithu zwiṱuku phanḓa ha izwi apa vhagalata ya u thoma wanani ndima ya malo ndi vhangana vhane vha ḓivha uri Paulo ndi ene we a ita uri avho vhathu vha lovhedzwe hafho nga dzina ḽa Yesu mishumo ya fumiṱahe ngoho o ralo kha ri dzhie zwiṱuku nṱhafha yone ya vhumalo ndi mane ya vhumalo na u riṋe kana murunwe wa ṱaḓulu a rera maṅwe mafhungo maḓipa kha vho inwi nnḓani ha haya ane roni rerela one oneyo kha seṅwe ni ḓo wana gai aya mafhungo Paulo ndi mane ya vhuṱahe ro zwi amba urangani ngauralo ndi dovha u zwi amba zwa zwino arali muṅwe muthu a rera maṅwe mafhungo maḓipa kha vho inwi nnḓani ha aya ane no afa na a ṱanganedza oneyo kha seṅwe arali a murunwa muhulu arali a mubishopo arali a vhoimi muhulu arali a dokotela mukene na mukene a nga vha nyika na nyi arali a sa funzi ndovhedzo ya madini nga dzina ḽa Yesu Kristo ndovhedzo ya muya mukhethwa a sa riri mbuyedzedzo dza mpho u vhuya ha Kristo hezwi zwithu zwoṱhe oneyo kha seṅwe arali a lingedza u ṱusa ḽiṅwe ḽa heli ipfi hafha nahone ari ndi zwa ḽiṅwe ḓuvha nahone a zwi vhea kha kuhumbulelo ntswa dzi si na mushumo dze ra guda kha seminari oneyo kha seṅwe kha ri vhale ri tshisa phanḓa ri vhone uri Paulo o zwi wana hani ri vhone uri hani zwine nda khou lingedza u ni vhudza ano matsheloni zwino ndi kombetshedza vhanna kana mudzimu kana ndi ṱoḓa u takadza vhanna ngauri arali nda takadza vhanna zwenezwo a thi mulanda wa Kristo ni nga lavhelela hani tshiṅwe tshithu muthu a funaho mudzimu a nga ralo hani uno mureri nga maanḓa a lavhelela u ita tshiṅwe tshithu fhedzi a vhengiwa nga muthu vhanna vha ḓo ni vhenga zwo luga vha ri Yesu ori arali vho vhidza nṋe mulangi wa nnḓu ndi mulangi muhulwane kha vho inwi noṱhe ndi nṋe ane a kona u ita maḓembe na u ita zwinzhi ha muya mukhetho fhira vho inwi noṱhe ngauri ndi na vhuḓalo hoṱhe ngomu wanga uno arali vho mmbidza Belisebulu inwi vha khou yo ni vhidza zwingafhani fhedzi ari ni songo elekanya zwine na ḓo amba ngauri hu ḓo vha hu si inwi ni ambaho hu ḓo vha hu khosi a dzulaho kha inwi ambaho nga itsho tshifhinga itani u dzula kha ipfi une ene musi a tshi fhedza u ṅwala bugu ari muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo ṱusa ifiliti kha heyi bugu kana u engedza ifiliti khayo onoyo u ḓo bviswa kha bugu ya vhutshilo ngauri ene mudzimu ri thuse u dzula naḽo Sino ndi mane no tevhela. Iri ni ndi vhale zwino, ndi vhale nga u ṱavhanya zwino. Fhedzi ndi khwaṱhisedza, hezwi ndi uni isa kha khathulo. Ndi ani khwaṱhisa vharathu uri mafhungo maḓifha e nda rera a si a muthu.
I'm neither Methodist, Baptist, Presbyterian, or Pentecostal. It was not after man.
Zino ati mu Methodist, Baptist, Presbyterian, kana Pentecostal, ova asi muthu, hapua, ngauri atongo tanganedza achibva kha muthu, na ufunziwa atongo funziwa. Atongo tanganedza achibva kha muthu, auna seminari, auna dokotela, auna vukhetwa, auna chikolo cha pfunzo. Atongo vhuya nda zwitanganedza nga heyo nḓila, atongo vhuya nda zwifunza nga heyo nḓila, atongo vhuya nda zwiwana nga heyo nḓila, a zwongo ḓa kha nṋe nga heyo nḓila. Zwodhani ha Paulo, u zwifunza fhedzi nga nzumbulo ya Yesu Kristo. Musi Kristo a tshi ḓi dzumbulula kha nṋe uri u murwa wa Mudzimu, musi ḽa khavhu ya mulilo i tshi wela kha nṋe, ḽi ya ḓuvha nda ri ndi iwe nnyi murena, a ri ndi nṋe Yesu. Zwino ndi khou yo ni sumbedza zwe zwa itea khaye. Zwino arali muṅwe a vha na tshenzhemo, vho vha vha tshi nga ṱoḓa u mu ṋea miṅwaha ya fumi ya u guda Tshigirika, na miṅwe miṅwaha ya fumi ya u guda zwiṅwe zwithu, u no nga tshenetsho tshifhinga o kala. Lavhelesani. Nahone a thongo i ṱanganedza i tshi bva kha muthu, naho i funziwa a thongo i funziwa, fhedzi nga nzumbulo ya Yesu Kristo, ngauri no pfa tshandukiso yanga zwifhinga zwo fhiraho kha vhurereli ha Vhayuda. Ndo vha ndi dokotela ḽihulu mutukana, ndo vha ndo zwi fara. O funziwa fhasi ha Gamalieli, mufunzi muhulu we a vha kona u vha naye shangoni. Ndi vhangane vhane vha ḓivha uri Gamalieli ndi muṅwe wa vhahulwane vhafunzi vhahulu nga maanḓa. Ee, muṋe wanga, vhurereli hanga Vhayuda, mutukana ndo vha ndi nazwo, ndo vha ndi tshi ḓivha zwoṱhe zwa u amba nga mishumo ya vhapostola na izwo zwithu, zwoṱhe ni avhona, ndo vha ndi tshi ḓivha kuambele kwa thabelo dzoṱhe dza matsheloni na u fhaṱutshedza vhathu ni avhona. Uri ndo tovhola hani tshivhidzo tsha Mudzimu, zwenezwo zwi sa kale, nahone nda tshi lozwa uri ndo lingedza ni imisa tshigwada tsha vhahumbulu vhakhethwa, ni avhona, ni avhona. Uno ndo vhuyelwa kha vhurereli ha Vhayuda, ndo vha ndi muthu muhulu, muthu kana ndi araro ngoho, ndo vhuyedza, ndo vha sumbedza uri ndi nga vha kandela fhasi, ngauri ndo vhulaya Stefane na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwe nda ita, ni a vhona uri ndo ita hani, uri o tovhola lusakale hani. Ndo vhuyelwa kha vhurereli ha Vhayuda, u fhira vhunzhi ha vhalinganaho na nṋe, kha lushaka lwanga, ndi na u swela huhulu kha mvele ya vhokhotsi avho. Zwino elwani hu si pfi ḽa Mudzimu, mvelelo dza vhokhotsi, mvelelo dza tshivhidzo, nga maṅwe maipfi, ndi a kholwa ndo vha ndi Mumethodist o fhelaho, ndo vha ndi Mubaptist o fhelaho, ndo vha ndi Mupentecostal o fhelaho. O, no ralo, ndi khou ṱoḓa u vha Mudzimu o fhelelaho. Ee, ndi zwenezwo ni a vhona, zwo luga. Mvelele dza vhokhotsi anga, fhedzi musi zwi tshi takadza Mudzimu. O, Paulo, khezwiya. O mphandekanyaho na mbumbelo ya mme anga, we a ita na u mbvisa kha ḽino shango, nahone a mbidza nga tshiridzi tshawe, u dzumbulula murahu we kha nṋe. Zwo ralo hani, muya mukhethwa ṅwomo wanga, zwo takadza Mudzimu dzhia, we a pandekanya mbumbeloni yanga, uno a ṋea murwa, ane a vha muya mukhethwa kha tshivhumbeo tsha muya, ngomu anga uri a ḓidzumbulule kha nṋe. O, nene, ndi a tenda uri ndi khou ṱoḓa u huwela zwiṱukunyana. Lavhelesani, irini ndi ni vhudze murathu, musi zwi tshi takadza Mudzimu. O, haleluya, musi zwi tshi takadza Mudzimu. Khotsi wa tshidakwa, mme, Mudzimu ani fhaṱutshedze mma, a thi ambi tshithu tshilona vhone. Fhedzi mme vha sa ḓivhi Mudzimu u fhirwa, nga luvhuḓa lu tshi ḓivha zwienda zwa mahaḓani, na khotsi vhane vha eḓela vho kambiwa staratani. Uno ndi sina na zwienda zwa u ya ngazwo tshikoloni, na mavhudzi malapfu otsa na mukulo wanga, nahone muṅwe na muṅwe a tshi mmbenga ngauri ndo vha ndi mu Kentucky ngei Indiana. Na uri hani, yo vha i tshi to vha mbonalo inu khaho hani, fhedzi zwo takadza Mudzimu. Amen. Zwo takadza Mudzimu, we a mphandekanya na mbumbelo ya mme anga, uri a kone u dzumbulula murwa wawe ngomu hanga. Nga u nyita mureri wa ifi, uri ndi dzule tshititi nalo, ḽine ḽa ḓo sumbedza mabono na zwiga na vhutolo na madema. Uno, o, nene, ni a vhona zwe a vha tshi khou amba ngazwo, Zotakadza mdzimuita izo. Hani. Techeresani ngamanda uvu. Jiani ndimane ya ufumirati zino. Udzumburura murawa wengu mwanga. Urindimu huwelele bukati ya basateni. Gachihadu ndisi dhigoko deze ngachone chivizo. Atongo vya ndayaka mbishopo. Ndamuhumbela uri ambuze zinenda teoita. Atongo vya ndayaka ingwe na marofa. Lingwe dzangano kana chimwe chitu. Atongo vya ndavusheka na abo. Atongo vya ndadhigoko deza. Ngandama na marofa. Na uya Yerusalema. Atongo vya kabochipe. Vote baketo. Bahudu na bokotsi baketo. Na izo zote. Nondaro zinoni adhiba. Ndoba na bono. Nditoeta mingazo. Ndobo na mrena Yesu wabudika bono. Ngoba chingari ivapa iwe. Ndimini. Iwe mubumburu umuketwa. Zoruga. Wete ya minika iwe. Hai. Nina zidigiri zote na urangani hazo. Lina uno Paulo apari ningani sumbedza karumwalo uri ohangwa zote zya guda uno asizivale sachitu uri akono dziva Kristo naone atongo gonya Yerusalema kabo bebaba apostola bapananga bedzindi ya Arabia naone ndaumera Damaseka uno hono pera minwame varu nda ku Yerusalema ubona Petro naone ndadzura nayo lwa maduva a 15.
And as we read on, we find out that he and the Apostle Peter never seen one another in life.
No musiri chivara chiapanda ruwanurusur ene. Namo apostola Petro, wabasa tubonana vuchironi. Wabasa divani. Wabasa tubonana. Pezi musibachitangana. Wabachikorera mafungo madipafa nao. Mudzimu unachikoro. Ni abona. Ei. Koi Petro, aima nga dhuva la Pentecost ari, chandukani, mungu na mungu wabo inu nilovezo nga zina la Yesu Kristo, uitero hangu la suhibi zwabo inu, nitotanganeza chipuwa chamu ya mketwa. Filipi ori, izi ndi zuhuru hane, ndi choyote chungu chituvo, pasika, ndi chobi zera pasinge Samaria, achira pasene ponone asikata njira chitaratani. Chitu cha otoma, muradza verera, abea zonda kaya, huno atomo tamu wana utakanyera. Ari mkara kamzimu, kesu ripano, atomo wana mitanga no mihuru, ari noti nito dhamu ya mketwa. Ari nito etamini, nito rove zonzi na la Yesu, nga uraro ajia mungu na mungu, nda apo, no abarove zabo tenga zina la Yesu. Ari idha Petro, vea zonda zao kabo zino, unobatanganeza, muya mketwa, Petro akunya ntanduni, ya korono liyo, ngandilanti. Paulo oba satumubona kana ufati mwichitu, ngaye. Pezi opira kakunji kunji zanta za Efesa, uno awana bangoba funziwa. Owana mreli wa Baptisti, oba Oraro, Apollo, Raminayo, Oshandukiswa, Wabutari, achikona, achikojia testamende ya kare, achikutora nga uri, Yesu ni muroa mzimu, muna wanga, oba mtu Wabutari. Nuboba achikuhuwelega, wabotakara, Biblia Oraro, nibari ndime ufumi maro na ufumitaya mishumo, nunibone arali izo zizoni. Wabu takara, wabu chikuchina miani, vachi mwana mwana hote, ni adhiva Paulo uri, pezi notangane za mie mketo uvache natenda. Nukabu inibaratu wa Baptisti, vane naringe zoso kote zaka mikuro ya batu, na richigirika chao kumachiri, na notangane za mie mketo uvasenezo, kana musi ni chitenda, ni niringa uri ni ndisere chigirika, ni na chigirika chao kumakanda uro ya anga.
I have also the Aramaic and the Hebrew also.
Lidova apunda bana chiaramu, na chiheberu, na chobo. Mwana mungu wabu uri, nano tangane za mie mketo vache na tenda. No chizwanga rutendo, uro nirutendo luano kamzimu. Marofa ani tirele za kachivi, nga uri aita chitabelo. Marofa ani chizi, marofa ani chizano kuna.
How you face saved?
Nuri no chizwani, no chizwanga rutendo, nanga udivela panda mzimu, ani chini vidza, no chiziwa uno marofa anita chifumereno, achizwela unifara no kuna. Unuanga muya mtino robe zerwa, kamu ya mketwa, kabule zani abateni, na kabule zani ya mketwa, uri ranguwe panda nga muya, nichita zigabu toro. Rinderani siko uda, nuri ndera chungu chitu, ngashtukuri achwana, Ndi fulufhela uri ri ralo hu si na ndavha. Ndo ni vhudza uri no mmbidza nga hetshi tshifhinga a si tshone. Zwi sokou itea nda lavhelesa khatsho ḽone i fika na maṅwe mavhili ḽone. Ndi zwiṅwe zwiṱukunyana. U tshidzwa ndi ha tshifhinga tshingafhani, ndi kha tshifhinga tshingafhani, ndi lushakaḓe lwa u tshidzwa, u bva kha tshivhidzo u ya kha tshivhidzo, u bva kha ri vule kha vhaivuri ya vhuṱahe fumi nthihi lwa miniti, ri tou lavhelesa uri ri vhone uri ndi tshifhinga tshingafhani lwa miniti dzi gathi. Vulani kha buku ya vhaivuri hu no ri ri wanuluse uri u tshidzwa hu ḓo fhedza tshifhinga tshingafhani, ri vhone uri ndi lushakaḓe lwa u tshidzwa. Kha ri vhale zwino kha vhaivhuri ya vhuṱahe fumi nthihi. Fhedzi Kristo a tshi vha tshiphe muhulu wa zwithu zwivhuya zwiḓaho, na tabanekele khulu nahone yo khunyelaho i songo itiwa nga zwanḓa, izwo ndi uri zwino hoyini mufunzi muthihi Paulo ni a vhona hu siyo ya tshone tshifhaṱo, hetshi tshifhaṱo. Nahone hu si nga malofha dzimbudzi kana ṋamana, fhedzi nga malofha awe ene muṋe o dzhena luthihi, lungana luthihi, hone fhethu khethwa, a wana u tshidzwa ha vhege, u tshidzwa ha mvuseledzo no tevhela. Ndi hani hani, thengululo ya uya nga u sa fheli a tshi itela riṋe. Ipfi uya nga u sa fheli ḽi amba mini kha Kristo? Nga muramusi ndo no tenda. A huna muthu ane a nga vhidza Yesu Kristo fhedzi nga muyamukhethwa. Ngauralo hu na kilasi tharu dza vhathu, vhasatendi vha ḓiitaho vhatendaho na vhatendi, fhedzi havho vho tendaho kha vhutshilo vhu sa fheli vho dzhena nga ngomu khoroni. Dzhiani tabanekele ya kale, tshithu tsha u thoma tshe vha ita ni mini? Vho dzhena nga ngomu khoroni vha nnḓa. Tshino tevhela ho vha hu aletari ya tsimbi tsuku he vha ṱanzwa hone tshithavhelo kha sambelo ḽa musuku. Tshino tevhela ho vha hu vhulaiwa tshithavhelo na u shashwa ha malofha kha aḽetare. Zwenezwo luthihi nga ṅwaha Aroni o ralo u ḓo lisa, o nga mini? Nga phefumu ya dzuvha ḽa Sarona, nga mapfura avhuḓi ane a vha phefumu, vho a shela kha ṱhoho yawe, a ela u swika kha lupendelo lwa khanzu yawe. Lavhelesani uri hoyu muthu o vha a tshi tea uya hayani murahu ha ayo maharadeni luthihi nga ṅwaha, phanḓa hawe o hwala malofha u itela tshidulo tsha khathutshelo. Huno a dzhia lubada lwawe nga ṅwaha muthihi nahone a luhangwa musi vha tshi humela murahu vha tshi lutevhela. Lo vha lu tshi vha lwo no bva thavi nahone lu tshi pupuma. Huno thanda ya kale ye a i hwala kha ṅwana miṅwaha ya fuiṋa ngei sogani yo dzula afho fhethu ukhethwa. Lavhelesani musi vha tshi dzhia ayo malofha mulanga, malofha o vho ḓoliswa. Huno kha nguvho dze a vha nadzo ho vha hu na dzilogo, malungu na dzilogo. Huno uyo muthu u tea u tshimbila nga nḓila ine tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi a tshi tshimbidza milenzhe yawe nahone a tshi tshimbila sa hezwi huno a ita ḽiga ḽawe, dzitamba mukhethwa 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 kha murena mukhethwa 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 kha murena mukhethwa 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 kha murena. O nene, ndi khou amba nga mini? Zwipfeni tabenekele ya Branham no wana tshikhala tshanu. Musi muthu o vhuya a ḓoliswa nga muyamukhethwa, u ralo uri adoptiwe kha muṱa wa mudzimu, u vhewa vhuimoni nga khotsi nahone a dzula kha tshumelo ndapa kha ndivho yawe ya vhutshilo, kana zwe mudzimu a mu vhidzela zwone. Mutshimbilo wawe wa u tea u vha mukhethwa 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 kha murena mukhethwa mukhethwa mukhethwa. O ni tea u rembulutshela kha hezwi nahone na mukhethwa 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 kha murena. O ni tea u tenda zwoṱhe zwe muhulwane amba hezwi, fhedzi mukhethwa 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 kha murena. Tendelani pfi ḽawe ḽi vhe ḽa u ranga, ḽi tendeleni ḽi vhe tshiṅwe na tshiṅwe tshi re hone, ḽi nwelele, ḽi dzule mbiluni yanu. Mutshimbilo wanu u tea u vha kha ipfi mukhethwa 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 kha murena. O arana nga tou ḓa hafha, ndi ḓo ni vhudza zwine ra ita. Ri ḓo ita dzangano, ra ni vhea kha dzangano ḽashu, ni ḓo vha ni muthu muhulu. Mukhethwa 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 kha murena mukhethwa 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 kha murena, ri tshi tshimbila. azviti pambano zvine mumwe muto amba umisani dzi tape itani izvo nazvimwe muketwa kamrena mato anu oriviswa ka Calvary naone auna chitu chine chakoya uni imisa muchimbiro wavuchiro hanu nekuchimbira nichitsakandira ndafu yakosi nodzoriswa namapfura abudi andodzo nichijena uketwa amen zoruga paulo uri izvi hongo zviwana kamutu zvino uri mini murau kavagalata mudo yashu oridivisa chipiri charufuno rwashu rufuno rwawe ndimini odivisa zvipiri zvarufuno rwawe voini vanoenda kumwara pasi ndimane yavutai zvino ndikoyotavanya naone ndabvisa yezvi ngauriri kotomorenga o ifi limwe nalimwe loraro uu o ifi limwe nalimwe ndilandeme ndingalijiya naisa panda naulipolisha ningagwa ndingajiya limwe laayo maipfenepo nalijenisa kagenesi nalipolisha niliisa kaexoda nadhovapu ulipolisha ndingaliisa kalevhitiko nalipolisha apu naone nga chipinga chine nasvika kanzumburo chipidha chimwe na chimwe ndi yesu amen ndingalipolisha uyanga hune na todo raro lidhova yesu musinichisvika kanzumburo ngauri uri ndi newe avahone ane avahone naone anodhodha ndimudzi nadhazvana ladhavhidha nare dzimasasi ndimatomo magumo izvo ndi ana z kamaledhera chigerika ndibva kae usvika kaz ndine ndizothe kazothe ndizone ndine weachira none weavofa naone ndiachira uyanga usaperi ndina kono dzarufu na here o nene chimwe na chimwe chandeme chine natopolapa natomo chipolisha chidopenyisa yesu chinokare nyana zvenezvo rudo raro uima rurindera mini zvenezvova nodhera mini kauyi mutangano ndivo yavo ndimini shango likogomera mini bomo yatomo yonemberera molikulu naatomo ndizvamini uno o ndizvamini vhurani varume yamaro vaminiti zvorindera mini izvi zvothe zvorindera mini ndichipingadhe varoma ndima yamaro uno karitome naone rivarenga hayo ndidhuri yavuma karitome kayavuta nemana yavufumita uno risokovara nepo uri rizviite zvitakadzawo ndizone ndiyadhivone vakusvika hone nepo zoruga varoma ndimayamaro ndiatenda ndosvika zvino mune wanga ndimayamaro muno karitome hapa kandimana yaufumi maro karitotoma kandimana yaufumi ina ngauri vanji vane varangiwa pana ngamuya wamudzimu voraro uu varova mudzimu ndizone ngauri anongotanganidza muya wavupuri hapu wauofa ndiama ara ndichingatofarerera ara ndichingatofarerera atifarere chitu asi uri ndiufarerera ndiuri ufarerera ndikaye zvino niavona zoruganiri zoruga ara ndikaye zvino voini vapresbiteriniri rudzurera utenda izvo edzi vuchiro hanu vusumbedza uri ani kuraro undani hamusina chimbira vuchiro heavuchimbira nitenda mapungo madhipa earera niri vabhaptisti iri zvotoraro ndiyatenda katsireredzo yauyanga usaperi uno aya ndahapa uno adhafora naone agidimira michinoni uno vasadzi vatonyamabudzi avo vadhora zvikwatuo zvavo naone vaita hatidhivi uri mini michero yanu isumbedza uri ani zvitendi musi ndichiri niyatenda kapodzoketwa dokotera jones ori zvova zvoraro izvo zvova zvamaduva murao zvino voini vadziya chimbeva taidzo yanu ndimini ini mwana tungufadzawo purwawo nikure namapfungo madhipo osvika nichitotungufadza nosendedzeswa kaimwe ndira yamatope kamaratw adhugawo naani voni apa zviamba uri muya mumwe namumwe une wabhururi yesu aungodhanamani zvino nimuya wokakeawo bhibhuri yori yesu kristu ashanduki munova namusi nanarini zveamba murao oraro zvino udzodzurero oraro itanotecheresa ngauri anongo ṱanganedza muya wa vhupuli hafhu uri ni ofe fhedzi no ṱanganedza muya wa zino nga murahu musi no adoptiwa zwo luga nga murahu musi no adoptiwa ni vheiwa zwenezwo ni efesa nga murahu musi vhuṱambo ho no ambiwa nahone no vheiwa muvhilini nga nḓila yone ni murwa zwo tou ralo ṅwananyana musi no begwa hafhu ni zwenezwo ayo ni mabebo anu fhedzi zwino no vheiwa vhuimoni a rongo ṱanganedza muya wa nyofho fhedzi ro ṱanganedza muya ro ṱanganedza muya wa adoption une ngawo ri huwela abba khotsi zwine zwa amba mudzimu wanga zwo luga muya wone uno u tendelana na muya washu uri ri vhana vha mudzimu u zwi ita hani ni ri vhugala kha mudzimu haleluya a zwi nthitisi ndi ṅwana wa mudzimu una ni anda na ita zwithu zwine na ita muya wa mudzimu u ḓo ita mishumo ya mudzimu yeso uri uyo ane a tenda kha nṋe mishumo ine nda ita u ḓo itavho ni avhona ni avhona arali hoyu mutokola wa bvelela nahone wa anwa tshitokola tsha nḓirivhe no muṅwe wa bvelela wa anwa tshitokola tsha mafuri hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho ni avhona ndi tshivhidzo tsho endiwaho ndi mutokola wo endiwaho ndi muthu o endiwaho arali muthu ana iṅwe denomination a tshi wela fhasi ya denomination nahone vhaḓivhidza vhakreste huno vha si na muya mukhethwa huno vha na maanḓa mudzimu na zwiṅwe zwoṱhe no arali na nga ya nnḓa hafha na tshila se tshigwada tsha havha vho kambiwaho nṱhani ha uri no amba nga dzindimi ndo no vhona vho diabolo vha tshi amba nga dzindimi ee muṋe wanga ndo no vha vhona vha tshi tshina muyana nahone vha tshemelela na u fumufuma mulomboni na zwiṅwe zwoṱhe na izwo zwoṱhe ndo no zwi vhona ndi a thi khou amba nga hezwo ndi khou amba nga muya wa mudzimu muya wone uno u tendela na muya washu uri ri vhana vha mudzimu no ara zwenezwo vhana vhalaifa vhalaifa vha mudzimu vha ṱumanywa vhulaifa na kristu ara zwo ralo uri ri tambula nae uri ri kone u galafhadziwa roṱhe ngauri ndi elekanya uri tambulo itani u thetshelesa hezwi o arali izwi songo ralo u naka ngauri ndi elekanya uri tambulo dza zwino a dzo ngo fanela u vhambedzwa na vhugala vhune ha ḓo dzumbululwa ngomu hashu ngauri ndavhelelo yangoho ya tshivhumbya hafha zwivhidziwa ndi na ḽituku ndi na ifi ḽituku henefho u vhala huṱuku ha tshipiḓa tsha bambiri tsiko ndi ḽone ḽa tshigerika ndavhelelo dza tsiko tsiko dzo lindela hone u vhona dzo ha vharwa vha mudzimu zwi zwoṱhe zwo lindela mini tsiko yoṱhe yo lindela mini u vhona dzwa vharwa vha mudzimu yo lindela tshivhidzo tshi tshiima vhuimoni ndi nyiwe a vha murwa wa mudzimu musi adamu muvhuso wawo wo vha u gai kha ḽifhasi ene o vha a tshi vhusa ḽifhasi na izwo ndi zwone o vha a si ela elohimu nga hetsho tshifhinga o vha yehovha ni a vhona hezwo ndi mudzimu nahone ndo ita vhaṅwe vhaṱuku fhasi yanga huno ndo vha ṋea muvhuso huno kha muvhuso wavho muvhuso ure fhasi havho ndi ḽifhasi muthu o vha a tshi vhusa ḽifhasi huno tsiko yoṱhe yo lindela vharwa vha mudzimu vha tshi vhonadzwa o ro lindela u ḓa iḽo ḓuvha ḽi takadzaho ḽa ṅwaha gidi musi murena washu a funeaho a tshi ḓo vhuya nahone a dzhamuselo wawo wavhuḓi o lindelaho o ḽifhasi ḽi khou gomela ḽi khou huwelela kha iḽo ḓuvha ḽa u vhofholowa havhuḓi musi mutshidzi washu a tshi ḓo dovha a vhuya murahu kha ḽifhasi na izwo ndi zwone ḽo lindela mudzimu khou lingedza u vhea tshivhidzo tshawe kha vhuimo hone uri a ḓivhonadze a tshi wana ane a nga kona u mu shumisa sa hezwi a ri khoyo muya wanga u ela wo vhofholowa khoyo henefho izwo ndi a kona u shuma hafha wana ni muṅwe hafha huno ni muvhee ndi nga muvhea adoption u vheiwa u vhonadza mubviseni hafha no ni vhige vhuṱambo hawe ni mu dalele nga murunwa ni muvhudze tshiṅwe tshithu zwino arali nda amba ngoho zwino arali a khou zwifha a zwi nga shumi hai hai izwo a zwi nga shumi ri na izwo zwinzhi fhedzi ndi amba u fhedzi ndi amba u vhona dzwa vharwa vha mudzimu musi mudzimu a tshi ḓidzumbulula nahone a mu rumela nnḓa huno a tshimbila nahone zwine a amba ndi ngoho zwine a ita ndi ngoho zwine a ita u vhona dza khristo ni muhatula hani nga nḓila ine a ima na ipfi huṅwe na huṅwe u ralo na ipfi ni a vhona ni a ḓivha vhathu vhoṱhe nga u ralo ndi nga nḓila ine na ima na ipfi arali vha amba vha sa tevhedzi ipfi a hu na vhutshilo khavho, Bibiḽi i ralo ni a vhona. Vhathutsheleni, zwino kha ri vhale, zwenezwi ri ḓo tea u ima ngauri tshifhinga tshashu tshi khou fhela. Zwo luga, kha ndimana ya vhufumi kana ndimana ya vhuṱahe, zwavhuḓivhuḓi. O ri ḓivhisa tshiphiri tsha lufuno lwawe uri adopta u ya nga u takalela hawe havhuḓi he a ḓivhudza ene muṋe. O to ḓivhudza musi shango ḽi sa thusikiwa. Ndi vhangana mono khou zwi pfhesesa ni a vhona.
That in the dispensation, oh my, here we go.
Uri nga tshikhathi, oh nene, khezwi hafhu, oh, kha ri to zwi fhira ni a vhona, tshikhathi tsha vhuḓalo ha tshifhinga.
You believe in dispensations?
Ni a tenda kha tshikhathi, Bibiḽi yo ralo, nga tshikhathi tsha vhuḓalo ha tshifhinga, vhuḓalo ha tshifhinga ni mini?
There's been a dispensation of,
Hono vha na tshikhathi tsha zoluga, hono vha na tshikhathi tsha mulayo wa mosaiki, hono vha na tshikhathi tsha Yohane mulovhedzi, ho vha na tshikhathi tsha Kristo, ho vha na tshikhathi tsha tshivhidzo tsha dzangano, ho vha na tshikhathi tsha u sherwa muya mukhethwa. Zwino ndi tshikhathi tsha adoption zwine shango ḽa khou lindela ḽa khou gomela zwone.
Zwino
musi vhuḓalo ha tshifhinga hu tshi swika, musi tshikhathi tsha vhuḓalo ha tshifhinga, vhuḓalo ha tshifhinga ni mini? Musi vhafu vha tshi vuwa, musi malwadze a tshi fhela, musi ḽifhasi ḽoṱhe ḽi tshi ima u gomela, vhuḓalo ha tshikhathi ha tshifhinga. Lavhelesani hezwi, musi nga tshikhathi tsha vhuḓalo ha tshifhinga, u ḓo kuvhanganya zwoṱhe kha Kristo. Na a no ngo takala u khou yo zwi ita hani? U kuvhanganya zwithu zwoṱhe kha nnyi? Ni dzhena hani kha Kristo nga muya muthihi roṱhe ro lovhedzelwa kha muvhili muthihi.
Uno
uyo muvhili ni muvhili wa nnyi wo no hatulwa kale, o dzhia khathulo dzashu. Zwenezwo ri mini? Musi ni tshi vhona one malofha, ndi ḓo ni fhira. Tshifhinga tshoṱhe musi a tshi lavhelesa kha muvhili, khoyo wo dzula henefho, u na malofha, ni ngomu henefho nga mini? Muya mukhethwa o mphira, o nene. No musi vhuḓalo ha tshikhathi tsha tshifhinga, uri a kone u kuvhanganya zwi zwoṱhe kha Kristo, zwoṱhe zwi re ṱaḓulu. Zwino arali ni tshi khou ṱoḓa u amba nga dzina, ri ḓo thoma khalo zwino na tshifhinganyana. Muta woṱhe nge ṱaḓulu wo irwa mini? Muta woṱhe kha ḽifhasi wo irwa mini? Na vhaṅwe vhasadzi vha uluga hafha, vha uluga, vho pfumaho, mufumakadzi wa vhukuma, mu vhafumakadzi, hu na vho mme Brenham muthihi, vho mme William Brenham, mufumakadzi wanga, u ya hani na nne ni a vhona, weni vhaṅwe ni ṱuwa na munna wanu. Hu na tshivhidzo tshithihi tshihulu tshi tshilaho tsha mudzimu, tshihwala dzina ḽawe, tsho ḓadzwa nga muya wawe, ndi zwone. A thi kori, a thi hatuli mishumo yavhuḓi, a thi hatuli zwibadela zwavho na zwivhuya zwine vha ita. Ndi elekanya uri izwo ndi zwavhuḓi na phatutshedzo dza mudzimu kha vhoṱungufhadzaho vhathu vho no khou tambula. A thi hatuli hezwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwine vha khou ita, zwo luga ndi zwone. Uno madzangano avho mahulu na dzidolara dza miḽioni dzi nga namba dza vhonala sa zwenezwo u fhira mahalwa kudani. Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi a vha ṱhonifha sa vhashumeli vho imaho kha pulpiti. Fhedzi musi zwi tshi ḓa kha u kuvhanganywa vhufheloni ha tshikhathi, zwi ḓo vha zwo lindela u vhonadzwa ha vharwa vha mudzimu kha hetsho tshikhathi, uri a kone u kuvhanganywa vhoṱhe, vhoṱhe vho ḓiswa kha Kristo. Kristo ndi mini? Ndi vhangana? Ri dzhena hani khaye? Vhakorinta u thoma 12, nga muya muthihi roṱhe ro lovhedzelwa nga muvhili muthihi, une wa vha muvhili wa Kristo. Nahone ra itwa vho baḓekanywa na mpho iṅwe na iṅwe, na tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshavhuḓi tshine a vha natsho, ndi zwone. Uno ḽifhasi ḽoṱhe ḽi khou gomela, ḽi khou lila, ḽo lindela u vhonadzwa ha musi Kristo na tshivhidzo tshawe vha tshi vha tshithu tshithihi. Uri tshikhathi tsha vhuḓalo ha tshifhinga, u kuvhanganya roṱhe kha tshithihi, zwoṱhe kha Kristo, zwoṱhe zwi re ṱaḓulu na kha ḽifhasi nahone khaye, ḽifhasi nahone khaye, ane khaye ro wana vhulaifa.
Oh,
mukomana Neville, khangwele nga u fhedza hetshi tshifhinga. Ndi ilo ipfi, vhulaifa, oh, zwi tea u ralo, oh, ndi a ḓivha, ndi mukomana wa tsini.
I hope I'm not crazy. I just...
ati raro ndi fulufhela uri ati khou penga ndi tovha athi elekanya uri ndo raro fhedzi o nene mini vhulaifa.
We have obtained an inheritance.
Ro wana vhulaifa, muṅwe muthu o tea u ni siela tshiṅwe tshithu. Mudzimu musi shango ḽi saathu sikiwa, o ni siela tshiṅwe tshithu. Dzina ḽo ṅwaliwa kha bugu uri musi ngwana i tshi vhulaiwa, ni ḓo limuwiwa nayo. O, kha ri vhulunge izwo itela madekwana ṋamusi, kha ri se phanḓa na u vhala zwiṱukunyana. Nene, nene, ri khou yo swika hani kha ndimana ya vhuraru madekwana ṋamusi, kana ndima ya vhuraru, a ri athu amba na ndimana nṋa kana ṱhanu kha izwi. Zwino ri vho ṱoḓa u vala, naho ndi ḓo tea u zwi vala nda zwi litsha. Ane khaye ro wana vhulaifa nga u mini, ri wana hani uvhu vhulaifa? Ro vhu wana hani nga uri ro tshimbila nga u fulufhedzea? Ri wana hani u vhulaifa nga uri ro tiwa? Amen. Vharathu vhanga vha Aminien, ndi a zwi ḓivha uri izwo zwi a konḓa nga maanḓa, a thi ṱoḓi ni vhaisa, fhedzi zwi to ntakadza u ḓivha uri izwi no no zwi gavha, no zwi gavha, murathu zwo luga. Ni tou vha ni sa zwi vhoni, no zwi wana nga nḓila ino fana. Ni a vhona no luga, ni a vhona no luga, ni a vhona. Fhedzi o, fhedzi zwi a takadza nga maanḓa u lavhelesa khazwo. Ee, sa zwe mukomana Neville a amba nga Arcade mulovha, wanani ḽeri yanu huno ni tshimbile ni tshimona, no ni vhone zwine na vha nazo. Ee, muṋe wanga, hezwo ndi zwine hezwi zwa fana nazo. Miya mukhetho wa Mudzimu ndi ḽeri yashu, uri vhudza zwine ra vha nazo. Ni a vhona, ni a vhona vhulaifa o nene nga u ndi vhulaifa ha lushaka ḓe, nga u ratiwa hu tshi tevhedzwa ndivho ya uyo a shuma osu zwoṱhe a tshi tevhedza tsivhudzo ya lufuno lwawe. Musi o ralo phanḓa musi a tshi vha Baba, phanḓa musi a tshi vha Mudzimu, phanḓa musi a tshi vha Mutshidzi, phanḓa musi a tshi vha Mupfhodzi, phanḓa hezwi zwoṱhe ota a vhea dzina ḽa ngwana kha bugu, a lavhelesa fhasi u ḓivhela phanḓa hawe, huno a vhona dzina ḽanu na ḽi vhea henefhovo. Ndi mini huno hono fhela tshifhinganyana ri ḓa shangoni, ra bebiwa nga vhabebi vhavhi, ra tshimbila u mona na shangoni a ḓivha. Ndi tsha u thoma vhunga uyo Muyuda mutuku wa ningo ndapfu Paulo ni a ḓivha, huno o vha a tshi khou tshimbidza, huno tshithu tsha u tou thoma, tshiṅwe tshithu tsha ri hafha 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 hafha, ni ri o Abba Khotsi. Ra thoma u bvelela, ni a vhona, a ri tela vhulaifa hashu khaye he ra vha ro telwa hone. Ni a vhona, ro vhu dzhia shango ḽi saathu sikiwa. Ni a vhona, o, u itela ndivho yawe ene muṋe ya u shuma lufuno lwawe ene muṋe lwavhuḓi. Ndi zwenezwo kokotolo uri a vhe Mudzimu na Mutshidzi. Ane khaye no fulufhela nga murahu izwo no pfha ipfi ḽa ngoho, huno ngoho ndi nnyi? Yeso ndi ngoho, ngoho ya mafhungo maḓifha. Mafhungo maḓifha afhio? Hu na mafhungo maḓifha matihi fhedzi, Vhagalatiya ya u thoma ivi naho muri ṅwe a rera maṅwe mafhungo maḓifha oneo kha seṅwe. Haya ni mafhungo maḓifha, mafhungo maḓifha a u tshidzwa hanu hu si maṅwe. A huna maṅwe. Husi ḽiṅwe dzina ḽo ṋetshedzwaho fhasi ha ḽitaḓulu ḽine ḽa tea u tshidzwa ngaḽo, fhedzi nga dzina ḽa nnyi? O nene. Ane khaye nga murahu musi ni tshi tenda no pfunelwa. O, nga murahu musi ni tshi tenda. Ri nga sokou tshimbila nṱha ha izwo nga mini murathu? Kha ri zwi litshele madekwana ṋamusi, ni ri mini? O nene, a thi koni u isa phanḓa u fhira izwo. Kha ri zwi litshele madekwana ṋamusi, ndi tou vha ndi nga si sie iḽo ipfi u funelwa. Nḓila ine na dzhena ngayo henefha, ni a vhona vhulaifa nga u tiwa. Ndo dzhia tshiṅwe tshithu, vhulaifa ḓe. Hu tea u vha na muṅwe muthu o no sia vhulaifa. Nga mini ni ri Yesu o ni siela vhulaifa? Nkhangweleni, Yesu ho ngo vhuya a ni siela vhulaifa. Yesu ho ngo vhuya a ni siela vhulaifa. O to tsela fhasi, fhedzi huno a badela vhulaifa hanu, a ni ḓisa kha vhulaifa hanu, fhedzi dzina ḽanu ḽo vhewa kha bugu ya ngwana ya vhutshilo. Musi shango ḽi saathu sikiwa, Mudzimu o ni ṋea vhulaifa. Tsha u thoma ho vha hu vhulaifa hanu. Yesu o ṱoḓa fhedzi zwinzhi, vha lingedza u zwi ita nga heyi nḓila. Mudzimu a tshi ri zwo luga, hu na vhathu vhanzhi vho xelaho, a huna na muthihi wavho ane a ḓo tshidzwa. nga uralo ndi ḓo rumela Yesu fhasi uno khaṅwe muṅwe muthu u ḓo mpfa vhuṱungu nahone a ḓivha zwe nda ita huno a tshidzwa o khathutshelo ndi nga si tshimbidze ofisi yanga nga uralo naho ndi tshi tshimbidza lu no ṱungufhadza tshiṅwe tshifhinga ni a vhona ndi nga si ite nga uralo mini yanga wa mudzimu mudzimu nga u ḓivhela phanḓa awe o vhona kokotolo ane a ḓo tshidziwa na ane a nga si tshidze a rumela Yesu u tshidza havho vhane o dzula o vha nanga na Paulo hangori kha ndimana ṱhanu dza murahu ha izwi uri o ri nanga khaye shango ḽi sa thusikiwa uvu ndi vhulaifa hashu mudzimu o ri nanga nahone a tendela Yesu a ḓa a badela mutengo izwo ndi mini u shululwa ha malofha awe uri ri sa valelwe tshivhi a huna tshine na ita fhedzi ara na uyo ane a ita tshivhi nga khole nga murahu musi o ṱanganedza ndivho ya ngoho a hu tshe na tshidzimu zwino ndi henefho hune na ḓo dovha na vuwa na ri mini yanga a izwo mukoma na Branham fhedzi itanu elelwa ni a vhona o ṱanganedzeo ndivho ya ngoho a vho ngo vhuya vha ṱanganedza ngoho vho tou ṱanganedza ndivho yayo ni a vhona a zwi tsha konadzea kha avho vhe vha vhuya vha vhonetshelwa vha badekanywa na muya mukhethwa vha thetshela maanḓa a ipfi ḽavhuḓi sa vhaḽa vhatendi vhe vha ima mukanoni murahu afho ngauralo vhanzhi vho ṅwalela marifi nga izwo havho vhatendi vha mukanoni vho gonya nṱha henefho Yoshua na Kalebe vha gonya henefho nga mini zwino izwo ri khou ya u zwi vhidza muya mukhethwa iḽo shango nnḓa afho khevha vha vhuya murahu hafha kana nṱhafha kha ri ite hezwi ni muya mukhethwa huno vho vhuya murahu nnḓafha ni a vhona hafha ndi hune ha vha na fulufhedziso i hafho zwo luga arali vho rumela ṱholi dza fumi muthihi u bva kha lushaka luṅwe na luṅwe uri tshaka dzashu dzoṱhe dzi ḓivhe uri vhulaifa hashu ni mini hune zoṱhe zwo ḓivhewa nṱha henefho hune ra ḓo vheiwa hone ngauralo ndi khou ya u rumela ṱholi vhoṱhe vha swika henefho o ne nne hai ri ḓo vhidzwa vhavhumbuli vhakhethwa u bva zwenezwo u ya phanḓa hai he izwo ri nga si zwi ite ni a vhona Yoshua na Kalebe vha ri ndi ḓo vhona uri zwi vhonala sa mini ngauralo vha swika henefha nahone vha lavhelesa u mona hoṱhe nne nne vha swika henefho nahone vha tumu na tshitokola tshihulu tsha nḓivhini no vha vhuya murahu vha ri mutukana ndi ḽavhuḓi ndi ḽavhuḓi hafha dzhiani zwine zwa vha hone ndi zwavhuḓi nga maanḓa o izwo ndi zwavhuḓi fhedzi o lavhelesani kha vho vhahulu o ri nga si zwi ite u ima ri tshi lwa na idzo dinominesheni dzoṱhe izwo zwithu zwihulu dzoṱhe o zwo vhifha nga maanḓa ri nga si zwi ite hai muṋe wanga zwi si na ndavha uri ndi nnyi a ri nga ralo hai muṋe wanga uno vha thoma uri o kha ri humele murahu madakaloni a Egipita nga vhe ro vha ro ḓi dzulela fhasi henefho ri nga si zwi ite he nḓila yo sekena nga maanḓa ri a zwi ḓivha uri a nga si ite izwi ri nga si ite hezwo Kalebe wa kale a ri imani vhoini noṱhe Yoshua a ri fhumulani muṅwe na muṅwe wa vhoini ri ni ndi ambe tshiṅwe tshithu o alas 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 ri nga si zwi ite o ri nga si ralo zwo luga arali ndi tshi tea u ṱutshela dikita ḽanga ḽa magaraṱa mukoma na Branham arali ndi tshi tea u litsha mavhudzi anga aluwa sa musadzi wa kale a thi ḓivhi uri ndi ḓo ita mini arali ndi tshi tea u bvula zwiambaro zwanga zwipfhufhi a nene ndi to vha ndi nga si ralo ni a ḓivha huno arali ndi tshi tea u litsha fola ḽanga arali ndi tshi tea u ita hezwi weini tsumbo i elekanyaho luṱumufhadzaho ee ndi to vha ndi nga si zwi ite Yoshua o ndi zwavhuḓi haleluya ri nga ḽi dzhia ho vha humini vho vha vha tshi khou lavhelesa ḓorobo khulu dze dza vha dzo fhaṱelwa mbondo no Yoshua na Kalebe vho vha vha tshi khou lavhelesa kha fulufheso ye mudzimu a ita dzulani na ipfhi zwi si na ndavha uri ni nnyi dzulani na ipfhi ngauri Petro o ri shandukani muṅwe na muṅwe wa vhoini nahone ni lovhedzwe nga dzina ḽa Yesu Khristo u itela thengululo ya zwivhi zwaṋu ngauri fulufheso ndi ya vhoinwi fulufheso ifhio ya shango na kha vhana vha vhoinwi na kha avho vha tshi ḓaho na kha vhanzhi vhane murena mudzimu washu a ḓo vha vhidza ndi songo tendela hezwi zwa vhaisa ndi tshi khou vala ndi humbela ni songo ralo ni a vhona vhoini vha tsinda vhakhethwa vha Nazarini ni ḓa kha u itwa mukhethwa na gonya nṱha hafha kha vhuimo hune ni a kona u vhona nḓirivhe no na rembuliwa na humela murahu ni a vhona zwo iteaho thaidzo ndi heneyo a no ngo vhuya na dzhena kha shango tsumbedzeni munazari nemutiikana mutsinda muketwa kana mumwe wavo midhavini namusi ana kuvangano kuri yapodzi ina zvigana kutoro zvichikuitiwa tsumbedzeni mutii nodzura naegipita noumela murau kabhodho dzagaliki no imakadhishibhaniya ndizone raveresani hunoni mutendere ndini pevuimu hanu kaveveru nhima yavurati ngauri azvichakona dzeyaka avo vevavuya vavonecherwa neziva kwine ara nesararo zvino neazvidiva neavona novabhadhekanywa nawo nevatechera mupodza tadhuru kutechera neavona vatu vaya chividzoni nawo nevadzure neko novari neadhiva vavangasiruge izvo zvingasive zvone zviva zvifanawo bedzi neanibudza mutukana zvidya rutendo runji uita hezo votechera mupodza tadhuru nawo nevodya maropa amuranga sachitu chivi ane nokethepadzwa ngavo ungamureri ume avo vomuruma ari ndina mbidzo yauva mwenanda wamurene soruga chinhu chautoma chine ndatiyauita ndoutanzwa dhabha mufunwa nawo nendikoya unibvumera kachimwe chikore kure chinhu chivi ngamanda chaiavi aita ndizone vadobvisa zvose zvirongo muhavo zvine mudzimu akuringedzovea kaye zvenezvo zvinoraveresani ngauri ara rachinyangakore murava musi rotanganidza ndivo yangova ndivo nizvivona karumwaro nazvidiva uri bhibhiriyori hashanduki murova namusi narini narini neavo naizvozvo nendivo yangova uzvivona azviricha naone ravara maropa amuranga muti uri o nditenda kakamudzinhu zvoruga najiya liga lautoma zvotouraro ndiyatenda kauitwa muketwa zvoruga nemukanoni henepanta norugero rotanganidza muye muketwa vedzinaraveresanari atidhivi izvo ara ndichidotoyeuchirasa hai atidhivi neadhiva zvine vavidza zvone avo vatu he atidhivi uri izvo ndingazviita kanai hai ndiyatenda ndidosokuuya huno ndava murado neavona neavona munhu yadhiva zvine zvaiteya uri azvichakonadzeya uri voraro vajene vochinya maduva avo achiridzi bhibhiriyo raro ndiadhiva uri izvi zviyakonda bedzi bhibhiriyo rivotechera mupodza tadhuru navo nevavidza maropa muranga anevo vari nditenda kauitwa muketwa havudi hokunahwo vuchiro muketwa zvotoraro pedzini musi nichivona ndovedzo yamuya muketwa nandovedzo naizvi zvimwe zvote kabhiviri muno noita mini novidza maropa muranga ane noitwa muketwa ngawo chone chinhu chivi ndimini chonidzisawo apo ntamutu mini ndichini chonitsireredzawo kauva muita zvivi wenyadzeyawo ndichini chobvisawo chivi vuchiro neanu naudhaa naunwa navasadzi nazvimwe vuchiro neanu chine achitei uwanara apo nemini choitawo izvo maropa muranga zvenezvo nasvika tsini kautechera ndirive ubva kalimwe shango unonashona mapungo madhipa naopa dhinomination yanu mudzimu ivana katuchero mune wanga nojiya maropa amuranga sachiri chivi nawo nenodzisa unyadza kamishima yachiridzi azvichakonadzeya uri adove ajene kailo shango hoitea mini ndivisavo inwi zvino ndimuti wazvifanyiso nawo nemutumwe namumwe ane adhiva bhibhiri ndiwazvifanyiso namumwe waavo vojena kashango lafurufeso namuti wavo zvawe ndinyi ozvitawo ndinyi ojena wenepo havo vorengawo uya vovuya murau vari ringalijiya ringava namuye muketwa ngauri mudzimu raro petro amangadhuva rapendekosto aranda rishandukani unomunovedzwa nezina layesu kristu nditiyotanganidza muye muketwa furupeso ndiyanga ndikoufuna uzviita ndiyanga furupeso ndiyanga zvikobvala zvino furupeso ndiyanga ndiaitanganedza ndiyanga yoraro ndiyanga hovavone pedzi oni pedzi mukomana Branham kamvuo vadova vasiyo havangavihone hai mune wanga yesu oraro vari uno ukodziita muhuru samushe naone uri wova uone iwo wovona abrahamu huno ari hunohuno abrahamu ofa ndikare ngaani awo atikwirisa mimwaya futanu uno uri wovona abrahamu ari pana musi abrahamu achivaone ndinne nenne iyo ndinne kudzura hone mudzimu wauya ngausaperi husi murova husi machero ndinne neavona mudzimu onodzura ahone ene elohimu ndinne zvenezvo vajiya vatiyo uri vamuvurai nazvenezvo ari zviluga vukotsi ashivola manasogani lwa miṅwaha ya fuina mudzimu onisa vuroto vuchibvata dhuru no avakanzwa voya chividzoni naone vova vamiradho yavudi ya chividzo lwa miṅwaha ya fuina mme anga vakale vofera kechine chichividzo na zvimwe zvoṱhe zvingavo zvenezvo vukotsi yanga vola manasogani lwa miṅwaha ya fuina no yesu ori vino mumwe na mumwe wavo ofa ufa zviyamba pandekano ya uyanga usaperi mumwe na mumwe wavo ofa fedzi ndiri kavo ini uri ndi vuroto havuchilo vubvaho ha mudzimu ngeta dhuru munthu ala huvu vuroto ha muya u na vuchilo vusaperi naone anga si rove uno ndi ḓo mu vusa nga ḓuva ḽa u fedza o muratu naha wavuḓi naha wavuḓi na wavuḓi wavuḓi na yesu murena washu a si wavuḓi mato atu vona nḓeve a dzi atu pfa zo rekodiwaho nga ipfi ḽa mudzimu na yesu murena washu a si wavuḓi na izvo ndi zvone ri vona muya wawe wa vutalukanyi u tshi khou tshimbila vhukati hashu ri mu vona tshi ita madembe na zwiga na vutolo ri zwi pfa zwo ṅwaliwa kha ipfi hafha ni zwi vona zwi tshi khwatisedzwa nnḓa henefho o nene mato athu vona nḓeve a dzi athu pfa zwo rekodiwaho kha ipfi ḽa mudzimu na yesu murena wanga a si wavuḓi nga miṅwe miniti mivhili kana miraru hu ḓo vha hu na tshumelo ya ndovhedzo ya maḓini ine ya ḓo ṋetshedzwa hafha uno havo vhane vha khou toya u ḓo holovhedzwa vhasadzi kha vha ye hafha uno vhanna vha ye kha heyi thungo uno vhanna kha tshamondo tshanga hafha kha heyi thungo uno vhasadzi vha ḓe hafha dzikhala dzi tshi ḓo vha dzi hone henefho dzo lugela na zwiambaro no arali muṅwe munna kana musadzi pano ano matsheloni ane o ṱuṱuwedzea uri ni atenda kha ipfi ḽa mudzimu nahone ni atenda uri mudzimu u vhulunga pfulufhiso yawe arali muthu a shanduka lo fhelelaho kha zwivhi zwavho zwoṱhe zwino malofha hathu ni ita tshithu hai hu kha ḓi tou vha lutendo lwanu kha mudzimu no mbidzo ya mudzimu i tori i tshi ni vhidza ndi yone ine ya khou zwi ita zwino a thi athu lovhedzwa zwo luga zwo luga arali ndi tshi nga tou thoma nahone nda ita zwo fhambanaho iyo ndi yone thomani zwenezwo zwenezwo ni ita phambano musi no no thoma ni a vhona ni tea u rembuliwa na thoma ni a vhona niri zwo luga a thi athu zwi vhona nga heyo nḓila zwo luga murathu wa funeaho ndi khou ṱoḓa ni tshi ntsumbedza luṅwalo luthihi hune muthu ufhio kana ufhio ndo ṋetshedza hezwi lwa miṅwaha ya furari nthihi ya vhushumeli u mona na shango phanḓa mubishopo na vhaṅwe vhanzhi hune muthu muthihi hune muṅwe muthu o vhuya a lovhedzwa nga iṅwe nḓila havho nga nnḓani ha dzina ḽa yesu khristo uno nyi na nyi a songo lovhedzwaho nga dzina ḽa yesu o tea u ḓa uno a lovhedzwa hafhu nga heḽo dzina mudzimu na dzina ḽithihi nahone dzina ḽavo ndi yesu uyo o vha a murwa wawe o dzhia dzina ḽa murwa wawe mudzimu zwino yesu muvhili wo vha u muthu izwo ri a zwi ḓivha uyo o vha a murwa wa mudzimu we a ḓadzwa zwino a ri tendi kha kutendele kwa vhuthihi vhathu vhane vha ri mudzimu u nga munhu wanu ri tenda uri hu na zwiraru zwibveledzwa zwa mudzimu zwibveledzwa zwiraru zwa mudzimu mudzimu o ḓivhonadza ngomu hazo fhedzi hu na mudzimu muthini a vhona ndi zwone a ri tendi ri tenda kha irini ndi zwi ite nga he nḓila ri tenda uri mudzimu o tshila kha ofisi taru tshiṅwe tshifhinga o vha na ofisi kha ḽifhasi zwino vheni vhasadzi yani kha heyi thungo zino vheni vhana ni ye kha heyi thungo zwino u khou luga uno vha khou lugela tshumela ndovhedzo zwino uno zwino mudzimu u na ofisi taru iṅwe ya hone yo vhidziwa khotsi kana tshikhati tsha khotsi iṅwe ya vhidziwa murwa nahone iṅwe ya vhidziwa muyamukhethwa zwino ṋamusi ndi tshifhio tshikhati tshine khotsi a khou shuma khatsho ṋamusi muyamukhethwa o vha a mini maḓuvhani o fhiraho yesu o vha a mini maḓuvhani a murahu ha izo fhedzi wo vha u tshi tou vha mudzimu muthihi ndi zwone u khotsi u murwa na muyamukhethwa izwo zwiraru idzo ofisi taru ndi mudzimu muthihi mudzimu muthihi fhedzi zwino khotsi a si dzina ndi zwone ndi khou ṱoḓa u vhudzisa zwino ndi khou ṱoḓa u ni ṋetshedza Mateo 28 manatuku ya 15 Yesu a ri tshimbilaniha ni funze tshaka dzoṱhe ni vha lovhedze nga dzina dzina ḽa khotsi zwino ndi khou ṱoḓa u vhona uri ni ḓivha hani luṅwalo lwanu ni mbudze musi ndi tshi bva nḓilani uno a ri khavho tshimbilani shangoni ḽoṱhe ni rere mafhungo maḓipfa kha tshivhumbiwa tshiṅwe na tshiṅwe uyo ane a tenda nahone a lovhedzwa u ḓo tshidzwa uyo ane a ḓo tenda ha nga lwati hezwi zwiga zwi ḓo vha tevhela havo vha tendaho dzinani ḽanga vha ḓo pandela vho diabolo iyo ni ngoho yoṱhe vha ḓo amba nga ndimintswa vha ḓo takula manowa zwino ndi khoyo ni topolela Mateo zwino thetshelesani ndi humbela mudivhi wa zwakale muṅwe na muṅwe zwino hezwi zwi kha teipi hezwi zwi khou ya kha shango ḽoṱhe ndi humbela mudivhi wa zwakale muṅwe na muṅwe uri a ḓe kha nṋe no a ndisele liṅwalo ḽa luṅwalo liṅwalo ḽa kana hu si luṅwalo liṅwalo liṅwe na liṅwe ḽa luṅwalo kana ḓivha zwakale iṅwe na iṅwe ndima iṅwe na iṅwe ya ḓivha zwakale ya vhuya sumbedza uri muprostensi muṅwe na muṅwe muṅwe na muṅwe wa vhuya a lovhedzwa nga dzina ḽa khotsi murwa mu ya mukhetho u swika tshivhidzo tsha katolika tshi tshi zwi khwaṱhisedza kha khoro ya Nisia zwino hezwo zwi kha teipi zwi ya u mona na shango zwi ḓo ṱalutshedzwa nga nyambo dza furaru sumbe ndi ḓo ni badelela u wela lwanje ndi zwone khotsi murwa na mu ya mukhethwa ni mazwifhi ndi dogima ya mafanedza ya katolika uno a si ndovhedzo ya mukhreste ndi zwone luther o zwi bvisa kha tshivhidzo tsha katolika na gute ḽa mbudziso na pindulo wesile a zwi dzhia nahone a bvelela fhedzi lino ndi ḓuvha ḽa u vhona zwa vharwa vha mudzimu musi zwipiri zwa u dzumbiwa u bva tshe shango ḽa sikiwa zwi tshi dzumbululiwa iyo ndi yone awara zwo tou ralo elwane a hu ngo vha na muthu kha bibili we a vhuya lovhedzwa nga dzina ḽa khotsi murwa mu ya mukhethwa lwa miṅwaha ya 300 murahu ha lufu lwa muapostola wo fhedza a hu ngo vha na we a vhuya lovhedzwa nga dzina ḽa khotsi murwa mu ya mukhethwa vha vha na ndovhala dzoṱhe u ranga vho khotsi vha nesia khoro ya nesia uno u bva henefho vho vhumba dzangano ḽa zwine vha zwi vhidza tshivhidzo tsha vhakhiriste tsho angaredzwaho no vha zwi ita dzangano nahone vha kombetshedza vhathu vhoṱhe khazwo zwe vha zwa vha zwi tshivhidzo tsha katolika ipfi katolika zwi amba angaredzwaho tshivhidzo tsha vhakhiriste tsho angaredzwaho shangwe nga vhuphara tshivhidzo tshithihi tsha u tiba shango ḽoṱhe no hovhu vhukhirese vha kombetshedzela vhathu khaho henefha vha dzhia zwo raloho vho bvisa Venus vha dzhenisa Maria vho bvisa Paulo kana Jupiter no vha vhea Paulo zwi kha ḓivha u sa tenda ndi zwone tshivhidzo tsha katolika tshi bva henefho nonga murahu miṅwaha ya 500 vha na mutambo une wa khou itea zwino nge Louisville wa Benhur vho vha vha na milayo ya 10 asikale ndi tamba ndo vha ndi tshi nga dzhia muṅwe wa arali vha tshi nga ralo wa miṅwaha ya 150 a zwikhathi zwa swiswi ndi tamba vho vha vha tshi nga dzhenisa uyo miṅwaha ya 150 ya mutovholo nga vha sa tendi musi vha tshi kombetshedza muṅwe na muṅwe nahone vha vha vhulaya vha vha vhulaya vha vha hunga vha vha vhea phulu iṅwe na iṅwe kha tshiṅwe tshanḓa no vha vha ita uri vha mame tshifanyiso tsha kupambano kana vha takuse iṅwe ya heyi nḓila nga iṅwe nḓila ndo vhea tshanḓa tshanga ngei Switzerland murahu ha pala he vha ima hone huno vha tumula ndimi dzavho nahone vha vha vhidza vhaloyi na zwiṅwe zwoṱhe ndi zwone kokotolo ndi zwone huno uyo muya muthihi u hone ṋamusi hu tou vha mulayo une wa farela fhasi lindelani zwi tshi swika kha mbofholowo bibili yo ralo itani lindela u swika zwi tshi sumbedza mavala azwo zwi wana tshikhala tsha uralo ni nga ḓi zwi khetha hu si kale u ya nga hune nda ḓivha ni a vhona zwi ḓo ralo zwi ḓo swika a hu na nḓila ya u zwi thivha zwi tea u ḓa ndi zwone zwi tea u ḓa zwi khou ḓa no ha musi zwi tshi ralo ni soko sedza fhedzi murathu ni khou ṱoḓa u ḓivha itshi tshithu tshithihi ndi a ḓivha we nda tenda haleluya ndi isa phanḓa na u tshimbila ni a vhona ndi zwenezwo hu na tshifhinga tshine musi muṅwali musi ni tshi vhudza muṅwalo wa lamsa bibiliya lamsa musi a tshi lavhelesa nahone a vhona tshila tshiga tsha kale tsha mudzimu kokotolo honoho kokotolo zwi thoma zwiraru zwituku khatsho nda ri ndi mini izwo a ri uyo ni mudzimu kha zwibveledzwa zwiraru nda ri u fana na khotsi murwa na mu ya mukhethwa a lavhelesa kha nṋe a ri u ya tenda izwo uno nda ri ei muṋe wanga a ri ndo vhona uvho vhutalukanyi muṅwe vhusiku nda elekanya uri u muporofita wa murena a ri mudzimu wa fhatusedze mbilu yawo a nkuvhatedza a ri zwino ndi a ḓivha uri zwo ralo a ri havha vhathu vha amerika a vha vhi vha ḓivha tshithu a ri a vha ḓivhi tshithu ari vakodingedzo dzija buku ya ubva dhuva unovaita buku ya mukovera avadzivi bibiri yavo ari auna limwe dzina rinonetshedzwa pasi atadhuru auna limwe dzina kamumwe namumwe wavo yarovedzwa nadzina lesu kristu auna zvitu zvoraroo zvavatu vararu kamudzimu
mutiiiyo
nemukomana lamsa dokotera lamsa mutarichedzi wa bhibhiri yalamsa ane ava konani yatsini yaezenhowa navaimereri vamashango mahuru nazvimwe zvote ankuvatedza ari rimwe dhuva vadotunchera zvenezvo bedzi ari ererwa havo vatu vote vofera zvinoizvi mutama unga musi petro wakare achidzudzwa kotoni wavauna mutukana watangana murorengo muenepo naone obochuwa uno ari o taizvo nemini ari uyadhivoko yoburayiwa petro ari e ari zoruga uko rugera ufanira musi ari e ari zoruga vako naaopi ari hai ari ungava umumwe wavo vavidzo vakrese ari e ari hwete yamini uno amubudza adzura pasi amubudza chitori uno musi chichiraro oambiwa atsira pasi uno ari uno ndimusi ndobofolowa ano macheroni ndova ndichingava ndova muradho waimwe yadzidhinominesheni dzavo uno ndasokuchira ndichiya panda neavona ndova ndichingavofolowa bedzi ndotoma ubva kakoro yadhorobho uno ndavona mumwe achidha achijena ngomo ndadziva uri ndinyi dari murena ukoya gai ari ndikohumera uvambiwa hapo ari ndiyavuya murawo zvenezvo vari simoni petro ndidzina lanyi ari ndinine pano ari rorugera iwe ari ndikale ndonirindera abvera panda ula mutukana amukwama kashadha uno ari ima lwaminiti simoni ndiyatanganidza uyu mudzimuvo uno zvino atichaofa lwanga karuve rutevererawo ndizone haleluya adzura akopopa maropa akopopa maropa haya mapungo madzipa amuya muketwa akopopa maropa maropa avafunziwa vofera hongo haya mapungo madzipa amuya muketwa adzura akopopa maropa wautoma ufera indivo yamuya muketwa hova yohane murovedzi bedzi ofa samutu zvenezvo atevera murena yesu vomuvamba orera uri muya udochidza ubva kachivi hava napetro napaulo nayohane muketwa vonetshedza machiro avo uri aya mapungo madzipa ako noupenya votanganedza maropa avo vunga vaprofita vakare urifi lavukuma lamudzimu liambiwenga vungo huna mimuya pasi alitare irirawo zvidoguma rini uri murena ripedze avo vokakawo techeresani bedzi ukoyewo vana vanji vane vadonetshedza maropa vuchiro havo vachiitiraya mapungo madzipa amuya muketwa mudharo wavo mutsuku akopopa maropa akopopa maropa haya mapungo madzipa amuya muketwa akopopa maropa maropa avafunziwa vofera hongo haya mapungo madzipa amuya muketwa akopopa maropa rumwaro fedzi panda musi richituwa novarika petro navamwe vote vanna navaratu ritoita mini uri richidziwe petro avapindurari shandukani mumwe namumwe wavo inwi uno nirovedzwa nadzina lesu kristu itira kangoro yachivi chanu uno nidotanganidza chipuwa chamuya muketwa ngauri pfurupeso ndiyanu navana vavo inwi naavo vachadhidha navanji vane murena mudzimu washo adovavidza zvino murena vanopatutsedze musi ri khou vula nḓila. Ni nga lavhelesa ndovhedzo musi ri tshi khou